Atati athu akumwamba, ife ndituti tili oyamikira masana ano, chifukwa cha ichi. Mwayi winanso uwu udzayima pa guwa kuti tidzalengeze chuma chosafufuzika cha Yesu Khristu kupita kwa dziko lakufa limene lilibe Mulungu lopanda Khristu, lopanda chiyembekezo. Ndipo lopanda chiyembekezo chodzapita ndi Yesu pamene Iye adzabwera. Ndipo ife tikuyesetsa Ambuye kuti timupereke Yesu Khristu kumafuko. Ndipo pamene ife tasonkhana pano masanano, mulole Mzimu Woyera uyankhule ndipo utenthetse mitima yathu ndi kutilimbikitsa ife pa njirayi. Mulole odwala achiritsidwe ndipo ochimwa apulumutsidwe, ndipo iwo amene ali okhumudwa alimbikitsidwe. Ndipo Mulungu alandire ulemerero wonse ndi ulemu, ndipo iwo kuperekedwe ku dzina lake, pakuti ndicho cholinga chathu, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Khalani pansi. Ndine wokondwa masanano kudzayima pano kenanso, ndipo ku Pemon, ndipo kawiri-kawiri ine ndimakhala otopa. Ine ndakhala ndikuyenda chiyambireni Christmas osapumulira. Sikumakhala kulalikira kwambiri kumene ine ndimachita, kumene kumanditopetsa ine, ndimasomphenya amene amanditopetsa ine. Ambuye wathu amodzi anamupangitsa Iye kutembenuka ndi kuti mphamvu zake zamuchokera Iye. Masomphenya amodzi pa mneneri Daniel, Iye anati Iye anavutitsidwa mmutu mwake kwa masiku ambiri. Ndipo chotero ife sitingathe kuzifotokoza zinthu zimenezo. Ife timangodziwa kuti izo zili chomwecho. Ndipo palibe aliyense amene amadziwa bwinoko kuposa iwo amene zimawachitikira. Ndipo chotero ndife okondwa ngakhalebe. Chimene ine ndikuyesetsa kuti ndichite ndikugwiritsa ntchito mphatso ya uneneri ku ntchito ya uvangeli. Ndipo izo sizimagwira ntchito mwa njira imeneyo basi kulondola. Izo zimakhala zovuta kwambiri. Chotero, koma ine ndikufuna kuti ndidzanene izi pamene ine ndidzafika pa mapeto a ulendo. Ndipo pamene mzinda uwu uno kuti udzauke, ndipo ngati mbado uno mu masiku otsiriza, ine sindikufuna kudzakhala ndi magazi a munthu aliyense pa ine. Ine ndikufuna ndidzakhale mfulu kwa magazi onse. Ndipo ine ndayesetsa mwakukhonza kwanga kuti ndizipereke izo mwa njira ya mwamalemba utumiki uwu umene Ambuye andipatsa ine mwa njira iliyonse imene ine ndikuidziwa. Ndipo ine ndikudziwa Mzimu Woyera mwachisomo chake umandilola ine kuti ndizikhala chomwecho, mwakuti sindikuganiza kuti pakhala pali mabanga aliwonse. Ndine wothokoza kwa mʼbale Peregrine ndi kwa abale awa pano amene ayika kuthekera kwawo kuti apange msonkhano uno ukhale wopambana. Ngati padzakhale aliyense wotayika mu mzinda uno mu mʼbado uno, izo ndithudi sizidzakhala pa amuna amenewo, chifukwa iwo akudubuza mwalauli wonse kuyesetsa kuupanga iwo kukhala wopambana. Wadyetsa anthu, wapezera iwo malo ogona ndi pa televizioni konsekonse, kumangotenga ndalama kuchokera mʼmatumba mwawo ndi kumazika izo muzimenezo, kuchitira kuti iwo anadziwa kuti gulu limene ife tili nalo silikanakwanitsa kuthandizira zonga zimenezo. Ndipo chotero iwo azitenga izo kuchokera mʼmatumba mwawo kuti akachite izo. Chotero ine ndikuganiza zimenezo ndizopambana, wina wake wokhala ndi masomphenya ngati amenewo. Ine ndikukhulupirira zinanenedwa mu Ahebri mutu wa 11 kwa iwo amene dziko lapansi silinali lowayenera. Ndipo nkudzutsa makosi awo panja mu nthawi imene pamene utumiki si uli otchuka kwambiri pakati pa anthu ambiri amene amayenera kuwukhulupirira iwo. Iwo amene izo zakambidwa, koma pamene china chake chichitika ndiye iwo amalephera kuti achione icho. Koma izo zikungoyenera kukhala mwa njira imeneyo. Inu mukungoyenera kuwongola mapewa anu ndi kumayenda chitsogolo ukachidziwa icho. Kumbukirani, inu musanakhalepo inali chinthu chomwecho. Iwo ankaguba akutsika mu msewu chimodzimodzi. Anthuwo sanayambe alidziwapo ola lawo la kuchezeredwa. Palibe aliyense wa aneneliwo amene ankadziwika. Yesu anati, inu mmawayika iwo mʼmanda, inu mukukongoletsa manda awo tsopano. Inu ndamene munawayika iwo mmenemo, ndi kuti amene Mulungu anamutumiza, amene inu simuna muzunze ndi kumupa. Tiye niti zirenge izo kuyambira pamenepo kumapitilira. Zinabwera kudutsa kwa Martin Luther. Ndi kumadutsa zikutsika. Chabwino, Irenaeus, ndi Martin Wera. Ndipo kudutsa mibado yonse zakalaziri mwanjira yomweyo. Ngakale kwa Yona, Joani wako Ark. Neneli wankazi wa Ambuye. Ndipo inu anthu a Katolika. Pamene mkazi ameneyo amati akaona masomphenya ndi zina zotero, ndipo auza iwo, iwo ankachitika chimodzi-modzi basi, monga iye ananenera, inu munachita chiyani, inu munamuocha iye pa nkhuni kuti anali mfiti. Patadutsa pafupi-fupi zaka 200 mtsogolo, inu munadzauka, ndipo munadzazindikira zimene inu munali mutachita. Ndithudi, iwo anachita kudzitunduza. Anafukula matupi, ansembe awo, amene anamuocha iye, ndipo anawaponyera iwo muntsinje. Kumeneko ndi kudzitunduza kwa kukulu, kumene anapanga. Iwo analephera, iwo anati Patrick Oyera anali wa Roma Katolika. Aliyense amene amadziwa mbiri yakale, amadziwa kuti zimenezo nzolakwika. Iye mwantheladi molimba, anatsutsana ndi papa. Sankapita nkomwe kukakhala, iye sankakhulupirira izo nkomwe. Sukati linali dzina lake, sanali Patrick Oyera. Koma iye atafa, ndipo atapita, ndipo inu mukupha masausande ana ake, masukulu ake. Iye samaloleza kupachika mtanda kapena kalikonse kuti kakhale mu masukulu ake. Ndipo zikuchitikabe kuntunda ku Northern Ireland lero. Chinthu chomwecho. Iye samalola kuti zimenezo zilowe mmasukulu ake. Anati, anthu aziyang'ana pa zifano. Malo mwachimene iye akufuna kuti iwo azichiyang'ana. Iye anali nayo mphamvu ya mzimu woyera. Iye ankayankhula mmalilime. Iye anali ndi zozizwitsa ndi zizindikiro zazikulu. Nchifukwa chiyani mpingo sukulalikira zimenezo lero. Mukuona. Ndipo anthu onse awo, iwo samawadziwa iwo mpaka iwo atapita, atafa. Kenako, ife timayesera kumanga mandawo. Izo ndi zoonadi kuti ife tikukhalamo. Mpingo nthawi zonse umakhala mu kunyezimira kwa kuwala kwa tsiku lina. Ndipo kenako, kunyezimira ndi kuwala kwa bodza. Kunyezimira ndi chiyani? Iko kumakhala ngati kuwala kona mizira pansewu. Dzuwa limawalira pansi, ndipo limapanga kuwala kona mizira. Zimaoneka ngati madzi. Koma iwo, inu, simumawafikira iwo. Iwo samakhalapo. Koma ndi mmene anthu akuchitira lero. Iwo amalonjeza china chake chimene chiti chidzakhale chosiyana. Kapena china chake chimene chiri cha mbuyo uko. Kapena kuntunda kuno. Koma iwo samafika kwa icho. Ndine othokoza kwambiri kuti Mulungu wathu si Mulungu oteroyo. Iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ife timafika kwa izo pamene tikhulupirira izo. Izo zili pomwepo. Chilichonse chimene chinalonjezedwera mbado zimapangitsa izo kukhala zovuta. Komabe ife tikuyenera kumapitabe chitsogolo chimodzi-modzi. Tikukhulupirira. Ndipo ndithudi ndikuyamikira ubwino wanu onse pamene ine ndinali kuno mu mzinda. Ine ndinabwera kuno zaka zambiri zapitazo ndi mzanga wakale mʼbale Bosworth ndi Raymond Ritchie. Ndipo abale ambiri amabwera kuno. Ine ndikukhulupirirabe uthenga omwewo. Ine sindinasinthe mpang'ono pomwe. Basi ndikadali chinthu chomwecho. Koma inu mwaona chitsitsimutso chinali chikupitirirabe nthawi imeneyo. Ndipo kumene kulibeko chitsitsimutso inu simungathe kuchita zinthu. Utumiki wapita patsogolo kwambiri. Izo zinkangokuuzani inu nthawi imeneyo kuti izi zikanadzabwera. Ndiangati akukumbukira zimenezo. Ndithudi inu mukutero. Ndipo izo zabwera ndende mmene zinanenedwera kuti zikanadzachitikira. Kenako, ine ndinkawatenga anthu ndikuyika manja anga pa iwo. Ine ndimakuuzani inu zimene iye amandiuza ine. Ndipo basi, umo ndi mmene izo zinkachitikira. Izo zinkangokhala ndende basi. Izo sizinkalephera kukhala zoona. Nthawi ina iliyonse. Chotero izo ziyenera kuti zimachokera kwa Mulungu. Palibe amene angakayikire zimenezo. Koma, inu mwaona, chitsitsimutso sichinayambike. Kupezeka kwa kukokha, kudzalowa ndi anthu. Bwanji, anthu amakhoza kudzuka pa mabedi awo ndi pa machira. Ndi kumayendayenda. Kungoyika manja ako pa iwo, ndipo mayi. Zimenezo zimangowapangitsa iwo kumazungulira. Ine ndaonapo mizere imene pamakhala anthu 400 ndi 500 akubwera kudutsa mizere, ogontha, osayankhula, akhungu, amaso opingasa. Ndipo palibe mmodzi wa iwo amene amalephera, koma amene amachiritsidwa. mmoja aliyense wa iwo mwesere izolero mwaona kulibeko moto mu Rome pamene moto ukazima mukachisi ku Vista anthu ankapita kwawo mukuona tsopano kulibeko moto wachitsitsimutso oti uthandizire izo mwaona ndizo ndi zimenezo basi pakapita kanthawi dziko likakhala kuti likuimabe iwo adzayamba kumakhalanso mukunyezimira mukuona ndipo umo ndi momwe nthawi zonse izo zakhala zikuchitikira zinadutsa ndipo zinawaphonya iwo ndipo kambado kameneko ndikakuti kadzaweruzidwa chifukwa cha zimene zinawadutsa iwo iwo analephera kuziona izo Yesu Khristu ali moyo masanano iye akuyendayenda kuno limodzi ndi ife tsopano iye ndi wopezeka paliponse pamene awiri kapena atatu asonkhana mu dzina langa ine ndidzakhala pakati pawo mukukhulupirira zimenezo sichoncho inu ine ndikudalira ngati Ambuye achedwa ine ndidzabwereranso ndikudzakhala ndi inu nthawi ina enanso ngati ine sindidzakuonaninso inu pamene ine ndidzakumane nanu uko pa mpando wachiweruzo wa Khristu kumene ife tonse tidzakumane kumbukirani ine ndakuwuzani inu choonadi ine ndidzakhala ndikunenabe izo ndikadzakumana nanu inu kumeneko kufikira nthawi imeneyo Ambuye akudalitseni inu mochuluka muzindipempherera ine ine ndikusowa mapemphero anu ine sindili wachichepere monga ine ndinali nthawi imeneyo ndi pafupifupi 12 zaka 14 zapitazo ndipo wina wake anandifunsa ine tsiku lina anati inu muli ndi zaka zingati mʼbale Branham ine ndinati ndangudutsa kumene 25 ine ndinati zaka 25 zapitazo ine ndinadutsa izo ndipo ine inu simu iwe ukhoza kudziwa izo munthu basi pamene iwe wabadwa iwe umayamba kukula ngati kandulo kuti yayatsidwa iwe umayatsidwa tuma iwe umakula mpaka utafika pafupifupi 22 mpaka 23 ine sindikusamala kuti iwe mwini wake ukuzisamalira mwabwino bwanji iwe umayamba kufa pomwepo ndipo iwe umakhala ukutsikiratsikira mpaka iyo itazima ine ndinafunsa kwa Aquinas tsiku lina pamene ine ndinkayankhula ine ndinati ine ndikufuna wina wake dokotala anandiwuza ine anati ine sindingakhulupirire nkhani ya Khristu chifukwa ine sindimakhulupirira kubadwa mwana mwali iye anati ine sindikhulupirira kuti pali chinthu choterocho ine ndinati kubadwa kwa chithupi ndi chozizwitsa kwa ine kuposa kubadwa mwanamwali kubadwa kwa chithupi kuona momwe zimachitikira ndi momwe zimagamulidwira pamene ilo lapatsidwa umuna zira lake liti pamene pamakhala tinyongolotsi masauzande ndi mazira masauzande osati awiri oyambirira amene akumanawo ndiye mkuti zatheka koma mwina mwake inu mukuti chabwino ngati awiri apatsogolo ayi mwaona izo zimayima imodzi mwina mwake imadzuka nyongolotsi ya mbuyo momwe mwa nyongolotsiyo mbali iyi ndipo yapakati ya dzira imagamula kuti kaya akhala mtsikana kapena mnyamata wamutu wakuda wamutu ofira wamaso a bluu kapena chilichonse chimene chiti chidzakhale china chake chimapanga chigamulo chimenecho zina zonsezo zimakhala zopanda ntchito izo zimakhala chozizwitsa kwambiri kuona ntchito ya mulungu ndipo kenako kwaona anthu amalingaliro okhala ndi malire monga ife tilili akuyesetsa kuti akane ntchito zake zazikulu munthu uyu anati kwa ine chabwino iye sankakhulupirira chilichonse chimene sichingatsimikiziridwe mwa sayansi ine ndinati kodi iwe ukukhulupirira kuti uli ndi solo iye anati ndithudi ine ndinati ndiye mwa sayansi unditsimikizire ine kuti uli nayo ine ndinati iwe umakhulupirira kuti pali chinthu ngati chikondi iye anati ndithudi ine ndinati iwe umamukonda mkazi wako eya ine ndinati ndiye iwe undisonyeze ine mwa sayansi kuti ndi gawo lanji la iwe limene lili chikondi ine ndikufuna ndiguleko china ine ndipita ku sitolo ya mankhwala kulikonse kumene amagulitsa icho ine ndikufuna chochuluka chonse cha icho ine ndingakonde nditagulako chikondi china mukuona chida chonse cha mulungu ndi cha uzimu chikondi chimwemwe mtendere kuleza mtima chifundo chifatso chipiriro ndi mzimu woyera mukuona chida chilichonse cha okhulupirira ndikuyang'ana kuchosaonekacho kukhulupirira chimene chanenedwa mukuona iwe sumachiona chimene ukuchikhulupiriracho mukuona iwe sutero iwe sumachiona icho mulimonse iwe umachiyang'ana icho ndi maso ako iwe umapenya ndi mtima wako mukuona Iwe mwayangana apachiri chonse ndikuti, ine sindikuchiona basi icho. Iwe kutanthauza kuti sikuchimvetsa icho. Ukuona? Chotero ine ndinamufunsa iye ichi. Ine ndinati, ngati ine ndikanakhala ndi jug ya madzi, ndipo ine nkuika kapo apa. Ndipo ine kumathira madzi kuchokera mu jug iyi kuthira mu kapo. Ndipo iyo nkudzadza mwatheka. Ndipo kenako, ine nkumangopitirirabe kumathira madzi. Ndipo kenako, iwo nkuyamba kumatsika pansi. Mwa science ndiuzeni ine, kumene madziwa akupita. Mukuona. Ine ndinati, pamene ine ndinali nyamata wang'ono usiku wa zaka 16, ine ndinkadya chakudya chomwecho chimene ndikudya lero. Nyemba, bread, mbatata, nyama. Ine ndinati, nthawi iliyonse ine ndikadya, icho chinkachita chiyani? Icho chinkamanga kakhungu ka magazi. Ine ndinkakula ndikukhala wamphamvu nthawi zonse. Ndipo pamene ine ndinadzafika pafupifupi 22, ine ndikumadya zambiri ndi zabwinoko tsopano kuposa mmene ine ndinkachitira nthawi imeneyo, chifukwa ine ndinalibe izo nthawi imeneyo kuti ndizidye. Koma ine ndikumadya zambiri ndi zabwinoko kuposa mmene ndinkachitira. Tsopano ine ndikukalamba, ndipo ndikumafoka, ndipo kumabe chakudya chimenecho chikumanga makungu amagazi. Ine ndikuonjezera moyo watsopano nthawi zonse. Kwinaku nkumatsikira pansi nthawi zonse. Izo ndi zakuti zinakonzedweratu. Ife tizikhala nazo izo. Zimenezo ndi momwe zimakhalira ndi Mulungu kumkulondola. Ife tizitero. Inu mwa sayansi simungamutsimikizire Mulungu. Inu mumango mukhulupirira Mulungu. Ndipo inu muma mukhulupirira iye mogwirizana ndi mawu ake. Tsopano masana ano, ine ndikufuna kuti ndimuthokoze aliyense wa inu, mulongo wabwino wang'ono apo pa palimba uyu apa, ndi anthu nonse inu, atumiki, mmodzi aliyense wa inu. Ambuye akudalitseni inu. Usiku sungakhale wandima kwambiri, mvula singagwe mwamphamvu, koma ine ndingakuthandizeni inu ngati ine ndingathe. Ine ndinkakonda kunena kuti ine ndibwera kwa inu, koma mulipo ambiri tsopano. Izo ndi ine ndazungulira dziko lonse, inu mwaona, ndipo ndi konse konse. Koma mukhoza kungondiyimbira kapena kundilembera kalata. Ine ndidzakutumizirani inu chovala chapemphero. Chilichonse chimene ine ndingathe kuchita, chilichonse mwantheradi, ndi chaulere, mulibemo ndalama mu izi. Kuona? Ine ndimachita misonkhano yanga chomwechi kuti ine ndizitha kupita kumene iwo alibe ndalama iliyonse. Ine ndinachititsa msonkhano kuno osati kale kwambiri mu kachisa amene anali ndi anthu 20 okha, misonkhano ya mausiku awiri. Kunali kovutirako tsika pafupifupi 10 pansi pa 0. Koma ambuye ananditumiza ine kumeneko, ndipo zinthu zazikulu zinachitikako. Ine ndilibe maprogramu akulu, wireless, television, zinthu zina zonse izi. Abale ena alinazo zimenezo. Iwo mwina mwake ndi anzeru amuna alunda. Iwo amadziwa zochita. Ndipo ambuye akuwapatsa izo. Monga Oral Roberts ndi amuna ngati amenewo, amene amayenera kukhala ndi masauzandi amadola pa tsiku. Iye sangachite mwanjira ina iliyonse. Ndipo zimenezo zimakhala za chinthu chofunikira. Ndipo izo siza ine. Ine ndinkafuna wanga kuti uzikhala waung'ono ndiwo zichepetsa. Kulikonse kumene ine ndingapite, ndi kulikonse kumene Mulungu andiitana ine. Ine sindikhala ndicho ndigwira chilichonse ndiye. Ine ndimangonyamuka ndi kumapita kulikonse kumene izo zili. Kumenewo ndiwo utumiki wanga. Muzindipempherera ine kuti Ambuye andithandize ine kusunga chikhulupiriro. Ndipo osati ndiziyang'ana mbuyo, ndiziyang'ana mtsogolo kumene ine ndikupita. Osati kuyang'ana kumene ine ndakhala ndili, ndiziyang'ana kumene ine ndikupita. Kuyiwala zinthu zimene zili zakale, ife tikumenyera kuitana kwa pamwamba mwa Khristu. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge zina kuchokera mu Bible la Mulungu lero. Ndinasankha lemba laling'ono chabe, chifukwa ine ndinakuwuzani inu kuti ine ndibwera kuno ndi kudzapempherera odwala masana ano. Onse amene ali ndi makadi apemphero ndi iwo amene akufuna kuti apemphereredwe atero. Ife tichita zimenezo. Ndipo ine nthawi zonse ndimayesesa kusunga lonjezo langa. Tsopano wina wake pamene iwe unena zimenezo amati, chabwino, inu munalonjeza kuti mukakhala kumalo ena ake. Ine sindingakayikire chifukwa kuli malo 4 kapena 5 mu United States kuno. Ine ndimayenera kukakhalako lero. Kumene wina anati, ine ndikakhala kumeneko. Ine sindinanene nkomwe kuti ine ndikakhala kumeneko. Koma iwo akunena zimenezo, inu mwaona, anazika izo mu newspaper. Ndipo iwo amaimba ku nyumba nthawi zonse. Chabwino, chavuta ndi chiyani? Amanena kwa mkazi wanga, kapena kwa ena aku ofesi. Chabwino, iye amayenera kukhala ali kuno. Iwo anamulengezera iye kuno. Chabwino, Zolengeza zo zili mupepala. Ine sindinadziwe kali konse ka izo nkomwe. Ine sindingachitire mwina ndi zimenezo. Ine ndimango khala oyankhira pa zimene ine ndanena mwini wake. Chotero tsopano masanano, ine ndikufuna ife tonse kenaso ngati ife tingathe tiime kukuwerenga kwa mawu. Ndipo ife tiyesetsa kuti tituluke mu pafupifupi ola limodzi lina. Ambuya akalola kuchitira kuti mudzakhale othekera kukonza kupita kutchalichi usiku uno. Ndipo chifukwa chimene ife timakhala ndi misonkhano iyi la Mulungu masana, timachitira kuti tisamube aliyense kumatchalichi anu. Anthu amene akufuna kuti apempheredwe pano, odwala ndi osautsika, chabwino, ife nthawi zonse timawapempherera iwo. Ndiye izo sizisokoneza msonkhano wanu. Zilibe kanthu zimakhalapo nthawi zambiri zimene pamakhala munthu amene ine sindigwirizana naye, ndipo iwo samagwirizana ndi ine. Koma ngati izo sizingakhale mololerana ndi pamalingaliro achiyanjano chabwino ndi zinthu, ndiye ine sindinganene chilichonse cha izo. Ngati ine sindingagwirizane naye munthu kwambiri chomwecho, ngati ine sindingathe mukumbatira iye kuchokera mu mtima mwanga, kumadziwa kuti iye ndi mʼbale wanga, ndiye ine sindiyenera kuti ndiziyankhulana naye iye kukonkulondola. Ife tiyenera tizichita zimenezo. Tsopano inu amene mukufuna kuti mutsegule mu mabaibulo anu, tsegulani ku Yesaya mutu wa 6. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera pamenepo masanano kwa msonkhano wotsekera. Nditengepo phunziro. Muchaka chimene Uziya anafa, ine ndinaonanso Ambuye atakhala pa mpando wachifumu wautali ndipo wokowezedwa mmwamba, ndipo chovala chake chinadzaza mkachisi. Pamwamba pa izo panali aserafi, aliyense anali ndi mapiko 6. Awiri anaphimbira nkhope yake, ndipo awiri anaphimbira mapazi yake, ndipo ndi awiri iye anawulukira. Ndipo mmodzi anafuula kwa wina ndipo anati, "Woyera, woyera, woyera, ndi Ambuye Mulungu wa makamu. Dziko lapansi lonse ladzaza ndi ulemerero wake." Ndipo mphuthu zachitseko zinasuntha pa liwu la iye amene anafuula, ndipo nyumbayo inadzazidwa ndi utsi. Kenako ine ndinati, "Tsoka ndi ine, chifukwa ine ndathedwa, chifukwa ine ndi munthu wa milomo yodetsedwa. Ndipo ine ndimakhala pakati pa anthu a milomo yodetsedwa, pakuti maso anga aona mfumu Ambuye wa makamu." Kenako mmodzi wa aserafi anawulukira kwa ine ali ndi khala la moto mʼdzanja lake, limene iye analitenga ndi zopanira kuchokera pa guwa. Ndipo iye anadzayika ilo pakamwa panga, ndipo anati, "Taona, ili lakhudza milomo yako, ndipo mphulupulu zako zachotsedwapo, ndipo tchimo lako layeretsedwa." Ine ndinamvanso liwu la Ambuye likuti, "Ine ndituma ndani, ndipo ndani ati atipitire ife?" Kenako ine ndinati, "Ndine pano, nditumeni ine, tiyeni tiweramitse mitu yathu." Ambuye achisomo chochuluka, mutenge mawu awa ndipo mulole kusinkhasinkha kwa mtima wathu tsopano ukhale kuvomerezeka kwa inu. Mulole mzimu woyera waukulu usunthire mʼmilomo ya oyankhula ndi mʼmakutu aomvetsera, kuti pamodzi iwo akabweretse ulemu ku dzina lanu kudzera mu mawu anu, pakuti ife tikupempha izi kwa ulemerero wa Mulungu. Amen. Inu mukhoza kukhala. Ine ndionetsetsa tsopano chimene kuti tithe kukhala ndi nthawi yambiri ya msonkhano wa pemphero. Tsopano mvetserani mwatcheru, pamene ine ndikuyesetsa ndi malemba pang'ono awa ndi zolemba zimene ine ndazilemba apa kuti ndiziyankhule izo. Nthawi zina ine sindinkakhala wotopa ndi wolema, ine sindiyesera mene nkomwe kulembalemba, limene ndikudziwa kuti ndikakhoza kulikumbukira ilo. Koma posakhalitsapa zikumakhala kuti ine basi nthawi zina ine ndimalephera kuliganizira ilo. Chotero ine ndimangolemba izo apa kenakake kakang'ono ngati lemba lina lake, ine ndimadziwa chimene izo zikutanthauza, ndipo ine ndimangopita kuchokera pamenepo kumapita. Ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa phunziro la chikoka. Sopano inu mukudziwa pamakhala wina wake amene inu mukumukopa. Moyo wanu ndi kalata yolembedwa yowerengedwa ndi anthu onse. Lotero ngati moyo wanu sukugwirizana ndi umboni wanu, kapena umboni wanu sukugwirizana ndi moyo wanu kani. Ndiye kuti pali inu mukuyika mwala wopunthwitsa pa njira ya munthu wina wake. Pakuti munthu wina wake akukuonani inu. Mwana wina wake akuwaona amayi ake, akuwaona abambo ake. Kuno zaka zingapo zapitazo, ine ndinawerenga kankhani kakang'ono pa nthawi ya Christmas. Imene inachitika. Ndithudi inatenthetsa mtima wanga. Inali yachisoni. Pamene munthu anapita kukaenda. Ndipo anali munthu wabwino. Iye sankamwa mowa. Kwenikweni. Koma iye anapita kukaenda pa nthawi ya Christmas. Ndipo amakaendera azinzake. Ndipo iwo onse anati kwa iye, anati, John, imwa pang'ono, chakumwa pang'ono chabe. Ndipo nyumba ndi nyumba, iye anamwa wochuluka. Ndipo iye ankaenera kuti azibwelera kwawo. Ndipo akudusa pa bwalo, mwana wake wang'ono anali naye iye. Ndipo iye anathawana ndi mwana wake. Ndipo anapotoloka ndipo anayang'ana. Ndipo mwanayo anali akungolowera mbali imodzi ndi nzake. Ndipo abambo anadikirira mpaka mwanayo anafika kwa iye. Iwo anati, chifukwa chiyani iwe ukungoyenda pa bwalo ponsepo mwana? Chiyani chikukupangitsa iwe kuti uziyenda chomwecho? Iye anati, adadi, ine ndikuyesesa kuti ndiziyenda mu mphondero zanu. Ndipo ukumklondola. Mukuona. Wang'onoyo bamboyo anamunyamula mwanayo ndipo anakakhala pansi. Anamunyamula mwanayo mmanja mwake. Iye anati, Mulungu, inu mundikhululukire ine. Ine ndikufuna ndiziyenda moongoka kuti mwana wanga mbuyomo ayende moongoka. Ndipo ndizo zimene ife timafuna tizichita. Ngati a Khristu. Ife timafuna tizienda ngati a Khristu. Kumakhala moyo ngati a Khristu. Kumayankhula ngati a Khristu. Zaka zambiri zapitazo, pamene iwo ankakhala ndi akapolo kumwera, iwo akumusi, Kentucky, ndi Alabama, ndi kumusi kumene ine ndi machokerako. Iwo ankakonda kuwatenga achikuda, ndi kukawagulitsa iwo kumalo ogulitsira. Modzi monga mmene mukanachitira ndi magalimoto akale, kapena china chake. Ine ndimakhulupirira kuti palibe munthu amene amayenera kukhala kapolo. Mulungu anampanga munthu, ndipo munthu anapanga kapolo. Ndipo iwo ankabwera kumeneko kuti adzagule iwo, modzi monga mmene inu mungagulire galimoto yoti inagwira kale ntchito, kutenga lisiti logulira ndi zina zotero. Icho chimakhala chinthu choopsa. Chotero iwo tsiku lina panali wogula amene anabwera kuti waza malonda kwa munda wakale kumene unali ndi akapolo ambiri. Ndipo iye anati, inu muli ndi akapolo angati? Oh, anati, pafupifupi 150 kunja uko. Ine ndikuganiza, anati, kodi ine ndingapiteko ndikukawaona iwo? Iye anati, ndithudi, zithandizeni nokha. Chotero iye anapita kukawaona akapolo. Ndipo pamene iye anayang'ana kumeneko, iye anawazindikira anthu. Nthawi zonse iwo amakhala okhumudwa, iwo mabuno amawabweretsa iwo kuchokera ku Africa. Ndipo amakawasiya iwo ku Cuba, ku Chile uko. Ndipo kenako amawatumiza iwo kuno kumwera. Ndipo amadzawagulitsa iwo ngati akapolo. Ndipo iwo ankadziwa kuti sadzabwereranso kwawo. Iwo ankadziwa kuti sadzawaonanso abambo awo ndi amayi kenanso, kapena ana awo aamuna, akazi, ndi zina zotero. Iwo anali, iwo amakhala ovutika chifukwa cha zochitika zimene iwo sanazipange iwowo. Ndipo apa iwo anali kutali ndi kwawo, ndiponso achisoni. Ndipo nthawi zina iwo ankachita kutenga zikwapu ndi kumawa kwa pula iwo, monga mmene iwo amachitira ndi chinyama, ng'ombe, ndi ng'ombe zangolo, akavalo, ndi zinthu. Ndipo akatero iwo amawapangitsa iwo kumagwira ntchito. Ndipo uyu iwo anamuona wogula wang'ono uyu. Anaona kuti kunali mmodzi wa akapolo aang'ono amenewo, amene iwo sankachita kumukwapula. Mayi, iye amadzusa chibwano chake mmwamba, mapewa ake mbuyo. Ndipo ndithudi nthawi zonse iye amakhala olimbikira. Iwo sankachita kusowa kuchita chilichonse kwa iye. Iye ankagwira ntchitoyo. Chotero mwini wa akapolo anati, ogulayo anati kwa mwini uyu, anati, ine ndikufuna kuti ndigule kapolo ameneyo. Iye anati, oh ayi, anati, iye si wamalonda. Iye anati, chabwino, chifukwa chiyani kuti iye si wamalonda? Anati, kwati chiyani? Anati, iwe umantani, timampangitsa nchiyani kuti akhale chomwecho? Anati, kodi iye ndi bwana wa ena onsewo? Anati, oh ayi, iye ndi kapolo. Anati, kodi inu muma mudyetsa iye mosiyana ndi mmene mumachitira ndi ena onse a iwo? Iye anati, ayi, iwo onse amakadya mu ngalande limodzi. Anati, iye ndi kapolo basi. Iye anati, chabwino, chima mupangitsa iye kuti azichita mosiyana ndi ena onsewo ndi chiyani? Anati, iwe ukudziwa, ine nthawi zonse ndinkadabwa zimenezo nanenso. Mpaka ine ndinadzapeza kuti kwawo, ku Africa kumene iwo amachokerako. Abambo ake ndi mfumu ya mtundu. Ndipo komabe, iye ndi mlendo, alikutali ndi kwawo. Koma iye amadziwa kuti iye ndi mwana wa mfumu. Ndipo iye amachita chomwecho. Oh my, kodi Khristu akuyenera kuchita chiyani? Ndife ana amuna ndi akazi a mfumu. Ngakhale ife tili alendo, tiyeni tizichita ngati ana amuna ndi akazi. Amayi, lisiyeni tsitsi lanu lizikula. Musiye kuvala zovala zimene munkavala, zopanda khalidwe ndi zinthu. Amuna, mubwerere kumene mwamuna akuyenera kumakhala. Musati, muzichita ngati ana amuna ndi akazi a Mulungu. Ndinu mlendo kuno, koma kumbukirani. Ife ndi ana a mfumu. Taonani, ikoka chimene mwamunayo anali nacho pa onse a iwo. Alidwe lake linkapangitsa ziyembekezo za onsewo kukhala za pamwamba. Ife tikupeza kuti mfumu iyi, Uziya, anali nyamata olisha ng'ombe mmasiku a Yesaya mneneri. Yesaya anali mneneri. Aneneri amabadwa. Iwo sikuti amangosanjika manja pa iwo ndi kuwapanga iwo kuti akhale aneneri. Iwo amabadwa atadzozedweratu ndi Mulungu. Mphatso ndi mayitanidwe sizimasowa kulapa. Pali a mphatso ya uneneri mu mpingo. Ndipo iyo imayenera kuweruzidwa ndi anthu atatu. Liulo lisanamveke nkomwe pakati pa osonkhana. Koma imeneyo imangokhala mphatso ya uneneri basi. Koma mneneri mwantheradi amadzozedwa ndi pakuti atero Ambuye kuyambira ali mwana mpaka kumakula. Ndipo Yesaya anali mneneri wa Ambuye. Ndipo iye anali atatengedwera ku kachisi. Ndipo iye anali Uziya uyu, mnyamata olisha ng'ombe wa ng'ono uyu, anali chikoka chachikulu pa mneneri wa ng'ono uyu. Chifukwa Uziya mu 2:26 amatiuza ife kuti iye anakhala mfumu ya Israeli pamene iye anali ndi usinkhu wa zaka 16 zokha. Abambo ake Amaziya anamwalira ndipo iye anadzatenga malo ake kuti azilamulira monga momwe unkakhalira mwambo wake kuti mwana wa mwamuna ankatenga ufumu. Ndipo anamutenga ndipo anamupanga iye kukhala mfumu pamene iye anali wa usinkhu wa zaka 16. Ndipo abambo ake a Uziya Amaziya anali mwamuna wopambana. Iye anali mwamuna wa Mulungu. Ndipo pokhala ndi kholo la Mulungu ili chabwino, icho chinamupangitsa iye kumachita zinthu zimene zinali zolondola. Chifukwa iye anakopedwa ndi abambo ake. Mukuona. Lero inu mungayembekezere bwanji kuti sitikhala ndi Oswald ndi Jack Ruby ambiri. Tayang'anani pa. Ine ndinachoka ku motero yanga kanthawi kapitako, ndipo uve woledzera chomwecho wa gulu la ku California. Ali kunja uko, atagona kumeneko, akazi amenewo atazivula maliseche pamenepo, ali kunja uko, atangovala lamba wa ng'ono, atamuzungulilitsa pa iwo. Kapena china chake chinzake kunja uko. Ndipo mwamuna akumwa kachaso pa aezi ndi zinthu ndi kumapitirira kumadziponyera pa madziwe. Inu mungayembekezere zotani pa ana awo, ang'ono awo uko panja akusewera. Sangakhale china chake koma Oswald kapena china chake ngati chimenecho. Ndi chikoka chimene chikuyikidwa pamaso pawo. Oh, America wavunda mpaka mkati. Iye adzakolola chimene wabzala. Mulungu olungama sangamulole iye azipitirira ndi china chilichonse. Inu mukuti kodi inu ndi ame? Ine ndithu ndine wa chi America, minda ku Germany ndi Japan, kuli manda a chi America. Onse analembedwapo, onse kumeneko anthu anga a chi Branham. Ndipo ngati ine ndi ngati ndipite, ine ndikhoza kuperekera moyo wanga zimenezo. Koma ndiloleni ine ndikuuzeni inu china chake. Ife tikusowa kukondoweza dziko lino likutero. Zinthu zimene ife tinali nazo nthawi ina, ife tazitaya. Ndipo ife tikuyesesa kumakhala pakutchuka kwa chimene wina wake anachita. Ife tidzakolola chifukwa cha izo. Mulungu anampanga Israeli anthu apa mtima wake omwe. Iye anawapanga iwo kuti akolole. Ndipo ife tidzakolola nafenso chifukwa cha zimene ife tikuchita. Ife tilibe kalikonse patsogolo pathu koma kukolola. Ife tadusa nzere wachisomo ndi chifundo. Ndipo palibe chatsala koma kukolola. Mulembe zimenezo mabaibulo anu. Ndine bambo okalamba, koma inu mulembe zimenezo ndipo mudzapeze ngati zimenezo sizoona kapena ayi. Mwina mwake pamene ine ndidzakhale nditapita ndi kumapitilira ndi kupitilira, inu mudzapeza kuti mawu amenewo ndiona. Ife tidzazipeza izo. Ife tayezedwa pa muyezo ndipo tapezeka opelewera. Ndipo palibe njira yothawirapo kukonkulondola. Ife tadusa nzere umenewo. Iwe umayenera kukolola zimene iwe wabzala nthawi iliyonse. Chotero mnyamata wang'ono uyu anali chikoka chotero pa uyu. Mfumu yaing'ono inali chikoka pa mneneri wang'ono. Ndipo iye ankatsamira pa mkono wa mneneri uyu chifukwa chakuti iye ankadziwa kuti iye anali mneneri. Ndipo iye ankakhala naye iye nthawi zonse. Ndipo kuti atenge chikoka chake kuchokera ku masomphenya ake ndi zina zotere, kuchokera kwa Mulungu kuti adziwe mmene angamayendetsere ufumu wake. Ndipo izo zinamupanga iye kukhala mwamuna wopambana. Iye sanasamale ndale za tsiku limenelo ndi maganizo otchuka. Ndipo ankamutumikira Mulungu ndi mtima woona. Ameneyo ndiye mtundu wa president amene ife tikumusowa. Ameneyo ndiye mtundu wa mtsogoleri amene ife timamusowa pa anthu a fuko lililonse. Kulikonse ufumu wake unali woyandikana ndi wa Solomoni. Unalibeko kalikonse. Mulungu ankangomudalitsa iye ndipo sanamubisire mdalitso uliwonse chifukwa iye ankamutumikira iye. Ndipo ili linali thandizo lalikulu kwa Yesaya wang'ono chifukwa iye ankaona mmene Mulungu ankawadalitsira iwo amene anali woona mu mawu ake. Zilibe kanthu kuti izo zinali zovuta bwanji. Ankakhala woona ku mawu amenewo. Ndipo icho ndi chitsanzo lero aponso kwa ife kuti tizikhala woona ku mawu. Ndipo izo zinali ndi chikoka chachikulu pa iye. Tsopano iye anadzala minda ya mpesa. Ndipo iye anali wolisha ziweto. Ndipo iye anali ndi mitundu yonse ya ziweto ndi minda ya mpesa, ngati inu mukufuna kuwerenga mu 2:26 pamenepo ndi malo osiyanasiyana alemba amene amayankhula za Uziya. Iye anali mwamuna wopambana. Iye ankakonda panja. Ndipo munthu wabwino choteroyo. Mulungu ankadalitsa chilichonse chimene iye ankachita. Izo zinkamuyendera ndipo zinkangopitirira. Ndipo palibe mafuko ankamuvutitsa iye. Iwo ankamuopa iye ndipo chifukwa iye ankatumikira Ambuye Mulungu amene amakhala ndi iye, osati chifukwa chakuti iwo ankaopa gulu lake la nkhondo, koma iwo ankaopa Mulungu amene iye ankamutumikirayo. Chimenecho chikuyenera kukhala chikumbutso chathu. Mulungu wathu amene ife timamudalira simalankhula pa madola athu, koma ine ndimadabwa nthawi zina. Tsopano koma zonsezi zinkachitika. Ndipo izo zikuonetsera chitsanzo apa. Ine ndikufuna kuti nditenge kuchokera apa masanano kuti ndionetsere mmene Mulungu angamudalitsire munthu ndi kumupanga iye mwamuna wopambana. Koma inu mukudziwa pamene mfumu iyi inali, anamvelera kutetezeka. Anamvelera kuti wafika pamalo amene iye anali wozikika mwantheradi. Ndipo panalibepo njira iliyonse yoti iye angadzagwe. Anadzikweza ndi kunyada. Pamenepo ndi pamene iye anaphidikuka. Pamenepo ndi pamene munthu aliyense amaphidikukira. Ine ndikuganiza limenelo ndilo vuto ndi anthu athu ambiri lero. Ife timadzikweza mmwamba. Ine ndikuganiza zimenezo ndi zimene zimayambisa mabungwe kuti azichita zimene iwo akupanga. Iwo amapeza gulu labwinoko la chimene iwo amachitcha laluntha kwambiri, gulu labwinoko la anthu. Iwo amaganiza chomwecho. Munthu awo atumikira onse a sukulu yapamwamba ndi maphunziro a ku koleji zaka ziwiri kapena zitatu zakuwerenga maganizo. Wayeza maganizo awo ndi mafunde a ubongo ndi chilichonse kuti aone ngati akukwanira pa nkhaniyo. Ndipo nthawi zina osadziwa zochuluka za Mulungu kuposa mmene kalulu amadziwira nsapato zachipale uko nkulondola. Kulondola kuganiza kumeneko kulibe kanthu kochita ndi zimenezo. Iyo imakhala mphamvu ya mzimu woyera. Izo sizimakhala mmalingaliro ako, izo zimakhala mu mtima mwako. Kulondola. Koma mwaona ife timapeza kenako iwo amadzikweza athu. Ife timapita ku tchalichi chapamwamba mu tauni muno. Ife ndi ampingo oyambirira. Ife timapita kumene ameya amapita. Ife ndi aichi. Ndi zinthu zonsezi pamenepo mwaona. Mene izo ziri. Ye anthu samaima nkomwe kuti amvetsere izo. Iwo amango ganiza kuti ndiwe basi. Munthu opsha. Koma chimene icho chiri, alibe malo oti mbewu izikikepo. Alibe kanthu koti iyo idzagonepo. Pangokhala thanthwe. Iyo singamere nkomwe. Mbalame zimauluka pamwamba ndipo zimadzaitola iyo. Baibulo linatero. Koma pamene mfumu iyi inadzikweza ndi kumamvelera kutetezeka, iye anadzikweza ndi kunyada. Ine ndazindikirapo nthawi zambiri. Ife timapeza ngakhale anthu avangeli amafika pamalo amene ambiri a iwo anenedwapo zinthu. Ndipo mwina mwake zina za izo zimakhala zoona. Zakumwa ndi zina zotero. Mene izo ziri ndi kuganiza. Iwo amadzimangira ufumu wa ung'ono mowazungulira iwo. Ndipo amaganiza kuti anthu amenewo amawakonda bwino iwo. Sizingatheke konse kuti anthu amenewo iwo akhoza kupanga chilichonse chimene iwo akufuna. Ndipo anthu amenewo sazilabadira izo. Anthu akhoza. Koma nanga bwanji Mulungu? Pamenepo ndi pamene ife timalephera kuti tione. Ndi Mulungu amene amayang'ana, mukuona? Mulungu amadziwa izo. Pamene inu muona choonadi ndi kuwala, ndi kuzikana izo, Mulungu amadziwa chimene inu mwachita. Inu simudzapita patsogolo mpaka inu mutadzabwelera pa malo amenewo kenanso. Inu simungazidumphe zimenezo. Inu mukuyenera kubwelera pamene inu munasiyira. Iye anadzikweza kwambiri mmalingaliro ake ndipo anadziteteza yekha ndi chilichonse mochuluka kwambiri mpaka iye anayesa kuti atenge malo a mtumiki. Iye anayesetsa kukalowa kukapereka lubano monga ife timadziwira mu Baibulo, kukaotcha lubano zimene zinali za Mlevi yekha kuti azichita zimenezo. Wansembe yemwe anadzozedwera ntchito imeneyo. Iye anayesesa kuti atenge malo ake. Ndipo apa ife tili ndi chikoka cha mfumu iyi. Wapangitsa anthu kuti adziwe kuti kutsanzirana wina ndi mzake kwa chithupithupi ulero si za Ambuye. Inu simunadzozedwere zinthu zimenezo. Inu simudzatenga malo a munthu wina. Ndipo munthu wina sangatenge malo anu. Mupeze pamene pali malo anu ndipo mukhale pamenepo. Kukona. Iye anaganiza chabwino, tsopano ine Mulungu adalitsike, ine mfumu, ndipo Ambuye wakhala wabwino kwa ine. Ine ndikhoza kuchita ichi. Ine ndili ndi ichi. Uwu ndi utumiki wanga. Wanadzapeza zimenezo pamene ankapitirira monga chomwecho, ndi kumayesetsa kumawala mbalala ndi kuwapondereza malo amene Mulungu ankamudalitsirapo. Ngati iwe uli membala wamba wabwino, khala membala wamba wabwino. Ngati iwe uli mkazi wa pa nyumba wabwino, ngati Mulungu wakudalitsa iwe ngati mkazi wa pa nyumba, ndipo wakupanga iwe wokhulupirika ndi woona Mulungu, iwe uzingopitilira kukhala chomwecho. Musamaganize inu Mulungu anakuitanani inu kuti mudzakhale mlaliki kapena dikoni kapena china chakenso. Ndipo inu muzichita chimodzimodzi abambo. Paliponse pamene Mulungu wakudalitsirani inu muzikhala pomwepo, chifukwa pamenepo ndi pamene iye wakuyikanipo inu. Inu muzichita basi zimene iye akukuwuzani inu kuti muzichita. Ndipo muziona pamene iye akukudalitsirani inu. Koma musamayesere kulowererapo. Izo ndi zoyambirira za Pentecoste. Pamene akazi a MacPherson, pamene ine ndinkawerenga buku lawo, ine sindinali mtumiki mmasiku ake. Ndipo iwo anati, pamene iye akuchoka pa nsanja ndi izi zokhala ngati mapiko, inu mukudziwa zokhala ngati mwinjiro monga choncho. Mlaliki wa mkazi aliyense ankavala chinthu chomwechomwecho. Aliyense wa iwo ankanyamula Baibulo chimodzimodzi ngati akazi a MacPherson. Kodi inu munayamba mwamvetserapo maprogramu a pa wayiresi awa? Munthu aliyense, Ambuye akudalitse iwe wabwino kwenikweni mnyamata, Kabire Graham. Iko nkutsanzira kwa chithupithupi. Ine ndinali kuwerenga mbiri yakale ya Martin Luther. Ko mbiri yakaleyo inati, sikuti chinali chozizwitsa chachikulu kuti Martin Luther amatha kutsutsa mpingo wa Katolika ndi kumapitirira nazo izo. Koma kudzusa mutu wake pamwamba pakutengeka konse mwene kunatsatira chitsitsimutso chake. Wonkulondola. Muzikhala oyera ndi osadzibisa kumayitanidwa anu. Muzikhala ndi mawu a Mulungu ndipo musamathamangira chilichonse. Ndipo muzikhazikika mu mayitanidwe anu. Ngati iye anakupasani ntchito kunja uko ngati mlimi, kalimeni bwino. Mulungu akakudalitsani inu kumeneko, ndipo muzipereka chakhumi chanu ndi chilichonse chimene icho chili, zopereka zanu kuti zizitandizira utumiki kupita patsogolo. Ngati iye anapanga makaniko mwa inu ndipo akukudalitsani inu mu ntchito imeneyo, mukhale nayo iyo ndi kumamuthokoza iye chifukwa cha iyo. Mukuona, inu muzingokhala kumene Mulungu wakuyitanirani inu. Ife tikupeza apa chikoka ndipo kenako pamene iye anadzayesedwa kuti akonzedwe, tumika namuthamangira iye ndipo anati kuti dikirani miniti, inu simunayitanidwire zimenezo. Oh, kodi iye anagwira bwanji? Iye anali wokonzeka kuti adulirwe mutu wake. Mwaona, pali chinthu china chimene ife tikuyenera kuchidziwa. Zilibe kanthu ndi mochuluka bwanji mmene Mulungu wakudalitsirani inu. Inu mulibe ufulu womudzudzula wodzozedwa wa Ambuye, kapena kunena chilichonse chowatsutsa iwo. Konklondola, Mulungu ndi amene amasamalira zimenezo. Iwo akasowekera kudzudzulidwa kulikonse, amenewo ndi ana ake. Inu muwasiye iwo okha. Inu simukuyenera kuti muchite zimenezo. Kuona, ndipo pamene iwe ukawawuza anthu za machimo awo ndi kuwawuza iwo kuti akulakwitsa, chokaniko, musayesere kupita kumwamba pa kachitidwe ka bungwe kapena china chake. Mai, kalanga, iwo akhoza, iwo amafuna kuphulika, iwo amatero, iwo amafuna akupezere chifukwa iweyo, iwo sa makhala mkomwe pansi kuti akumvetsere iwe, amadzuka ndi kuchokapo, ndipo mwakhalidwe loyipa, ndipo amangochita muli monse. Inu mwaona, zimenezo zimaonetsera kuyamba ndi kuyamba, analeledwa udyo, makhalidwe akwawo. Ndithu ndizimatero. Koma ife tikupeza kuti munthuyu anali atatenga chikhalidwe ichi pochita chinthu chimene iye anachita. Chinachitika ndi chiyani kwa iye? Ambuye anamukantha iye ndi khate pomweapo mchipindamo. Ndipo khate limayimira chiyani? Chimo, kusakhulupirira. Palibepo chimo lina koma kusakhulupirira. Iye amene sakhulupirira ndi wotsutsidwa kale. Ndipo chimo ndi kusakhulupirira kokhako kumene kulipo. Ine ndinali kulalikira nthawi ina mu mpingo wa Methodist. Ndipo ine ndinati kusuta ndudu si chimo, kuchita chigololo si chimo, kutenga dzina la Ambuye si chimo. Izo zinamukulira mlongo mmodzi. Iye anadzuka anati, ndikupempha munduze ine abusa Branham, chimo ndi chiyani? Ine ndinati kusakhulupirira. Inu mumapanga zinthu zimenezo chifukwa chakuti inu simukukhulupirira. Izo ndende. Chifukwa chimene inu mumakana kuyenda mukuwala kwa mawu, chifukwa chakuti inu simunakhulupirire mawu. Zimenezo zimakupangani inu kukhala osakhulupirira. Munthu anati kwa ine, anati, ine sindingasamale kuti ndizochitika zingati zimene inu mungandisonyeze. Ndizochitika zingati zimene adokotala angandisonyeze za machiritso osiyanasiyana. Anati, ine sindimakhulupirira mu machiritso. Izo sizili chomwecho. Ine ndinati ndithudi, izo sizinatumizidwe kwa osakhulupirira. Izo zimangotumizidwa kwa iwo amene amakhulupirira. Izo ndizokhulupirira okha. Iye anati, iye amene akhulupirira zinthu zonse ndizotheka, osati iye amene sakhulupirira. Ndipo kachiduswa kamodzi ka kusakhulupirira kutsutsana ndi mawu a Mulungu, ndipo inu muzakakhala kunja kwa ufumu wakumwamba. Izo zinamupititsa Eva panja. Izo zinayambitsa mavuto onsewa kamodzi kungowapotoza mawuwo pang'ono pokha. Iwe umayenera uzikhala mongoka ndi iwo chimene iwo akunena. Tsopano ife tikupeza kuti munthuyu anayamba mwano ndi kumadzitukumula, ndipo nkhope yake inafira, ndipo anapotoloka ndi kuwawuza ansembe awo. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, iye anadwala khate pomweapo mu mkwiyo wake. Iye anakanthidwa. Iye sanazilambalale izo. Chiyani kusakhulupirira mawu a Mulungu amene ankayesera kuti anenedwe kwa iye? Ndi chimenecho chitsanzo chenicheni mu zimenezo. Zindikirani, iye anali, iye sanakhulupirire. Ndipo mu mkwiyo wake iye anakanthidwa ndi khate, ndipo anafa ali mnyumba mwake momwe. Sanalolerwe kuti akalowe mkomwe mu ufumu, malo a mfumu. Mwana wake anadzatenga malo ake. Ndipo anathandizira mopambana momwe iye akanathera. Ndipo iye anasiyidwa chomwecho kufikira iye anafa. Tsopano inu mwaona, iye sanachire. Yesu anati mawu amodzi kutsutsa iwo zizidzakhululukidwa mkomwe. Mawu kaya mudziko lino kapena mdziko limene lili mkudza ndizosakhululukidwa. Chotero inu mukuona chifukwa chimene dziko lakonzekera chiweruzo. Avangeli akulu ndi zinthu amene adzadzitsa dziko la pansi ndi uthenga. Akumasekedwa, akuseleulidwa china chilichonse. Palibepo chilichonse chimene chatsalira. Palibepo njira yakuti izo zidzabwereranso. Iwo achitira mwano mzimu woyera. Ndipo awaselula iwo lichina chili chonse. Ndipo atero, ndipo iwo palibepo njira yakuti izo zidzabweleranso. Izo zikuyenera kulipiridwa. Palibepo njira yotulukira kwa izo. Mulungu ndi olungama. Izo zingakhale motsutsana ndi chilungamo chake. Kutsutsana ndi wake, wake, umunthu wake, chimene iye ali. Ndipo tsopano, izo zikuyenera kulipiridwa. Chotero mfumu iyi zinalibe kanthu kuti Mulungu ankamukonda chotani iye kuti anali mwamuna wopambana bwanji, anali ndi madigri ochuluka bwanji. Komabe iye analakwitsa, ndipo iye ankayenera kuti akolole zimene anadzalazo, ndipo munthu aliyense adzayenera kuchita zimenezo. Titatelo linadzakhala phunziro kwa mneneri wang'onoyo. Titatelo linadzakhala phunziro lenileni. Mwa ichi, Yesaya anaphunzira kuti Mulungu amamulamulira munthu wake kuti apite ku malo ake iye mwini, osati zimene wina wake walamulira. Mulungu amamulamulira munthu wake kuti apite ku ntchitoyo. Tsopano amamulamulira iye kupita ku malo ake. Iye samayenera kuti aziyesa kumatenga malo awina. Masomphenya chinthucho chinali chachikulu kwambiri mpaka chinamupititsa mneneri uyu kukachisi kukapemphera. Ine ndikudabwa lero ngati ife titaona imfa ya mipingo, kuona kufa kwa anthu akuchoka mu mzimu akubwelera mbuyo ndi makatumikira tizikhulupiriro tawo. Ngati izo sizikuyenera kuwapititsa wokhulupirira pa maondo awo. Izo zinamupangitsa wokhulupirira weniweni, wokhulupirira wodzozedwa. Yesaya mneneri magwada pa maondo ake. Iye anapita kukachisi, ndipo kumeneko iye anakayamba kupemphera. Ndipo ali mukachisi, iye anamuona Mulungu ali pa mpando wachifumu wake atakwezedwa mmwamba. Mulungu anali woti amuonetsa iye choti azichiyang'ana, osati kuonana pa wina ndi mzake, kuyang'ana mmwamba umo kwa chimene iye ali, chimene iye anakwezedwa mmwamba pa mpando wake wachifumu. Maonere aserafi akumwamba ali ndi zophimba pa nkhope zawo. Tsopano aserafi ndi ofukiza nsembe, limene lili limodzi la madongosolo apamwamba kwa mbiri la angelo. Iwo ndi otsatira kwa akerubi. Pamenepo panali angelo, ndipo kenako aserafi, ndipo kenako akerubi. Ndipo aserafi kwenikweni ndi ofukiza nsembe, akukonza njira yakuti ochimwa afikireko. Dongosolo lapamwamba kwenikweni la chiyero mukachisi wa Mulungu. Ndipo iye anaona pamene iye anali pansi pa guwa akupemphera, "Ambuye, ndine munthu wa milomo yodetsedwa, ndipo ndimakhala pakati pa anthu odetsedwa." Ndipo iye anali akupanga kuvomereza kwake. Ndipo pamene iye anatero, iye anayang'ana mmwamba, ndipo anawaona aserafi awa. Iwo anali ndi mapiko awiri pa nkhope zawo, ndi mapiko awiri pa mapazi awo, ndipo anali kuwuluka ndi mapiko awiri akufuwula, "Woyera, woyera, woyera, ya Ambuye Mulungu wa mphamvu zonse. Woyera, 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 zonse za Mulungu ndi zoyera. Woyera, 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 ya Ambuye Mulungu wa mphamvu zonse." Tiyeni tiyang'ane pa masomphenya amene mneneri anawaona, ndipo tiwamasule iwo. Mapiko awiri amaphimbira nkhope zawo. Taganizani za zimenezo. Ngakhale angelo oyera ankachita kubisa nkhope zawo zosachimwa kuti akayime mukukhalapo kwa Mulungu, anapatsidwa mapiko kuti adziphimbira nkhope yawo mukukhalapo kwa Mulungu oyera. Kodi inu ndi ine tidzakayima chotani kumeneko? Ngati aserafi amagwiritsa ntchito mapiko, njira yoperekedwa ndi Mulungu kuti azibisa nkhope zawo kuti akayime mukukhalapo kwake kuti azikayimba "Oyera, oyera, oyera, ndi Ambuye Mulungu wa mphamvu zonse," ulemu mukukhalapo kwake. Tsopano ife sitikumakhala ndi ulemu uliwonse kwa Mulungu. Aliyense amangoganiza kuti ndi otetezeka kwambiri mpaka iwo samamupatsa ulemu Mulungu monga iwo amayenera kuti azichitira. Bwanji, chifukwa chiyani iwo amachita zimenezi? Chifukwa chakuti iwo samazindikira kukhalapo kwake. Ndi chifukwa chake anthu amachita zimenezo. Iwo samakuzindikira iko. Iwo sangakwanitse. Iwo sangathe kumvetsa kuti ali mukukhalapo kwa Mulungu. Malingaliro awo apotozedwa kwambiri ndipo atengeka mu zinthu za mdziko lapansi, mpaka iwo sakulabadira mkomwe iko. Iwo amapita kutchalichi ndi thupi, koma kuti uzindikire kuti uli mukukhalapo kwa Mulungu, osati mutchalichi moka, kulikonse kumene iwe uli. iwe umakhala mukukhalapo kwa Mulungu. Ngati iwo akanamachita monga mmene Davide ananenera, ine ndimawayika Ambuye nthawi zonse patsogolo panga. Kotero ine sindidzasunthidwa nthawi zonse pamene Ambuye amakhala patsogolo pake, iye samasunthidwa. Ndipo ofukiza nsembe akumwamba awa okhala ndi mapiko pa nkhope zawo ndi kumafuula, "Woyera, woyera, woyera," kuti akayime mukukhalapo kwa Mulungu, ingachitike ndi chiyani kwa anthu ochimwa amene samamupatsa ulemu Mulungu. Inu mukuti chabwino mbale Branham, inu mwangonena kumene kuti iwo anapatsidwa mapiko awiri, ndipo inu munapatsidwa china chake nanunso, magazi a Yesu Khristu. Amenewo ndiwo chophimba chanu, mwakuti inu simumayima ngati aserafi, inu simumayima monga akerubi, inu simumayima ngati mngelo, koma inu mumayima ngati mwana wa mwamuna kapena wamkazi wa Mulungu omboledwa ndi magazi awa. Inu simumasowa kukhala ndi mapiko awa amene iwo anali nawo, iwo ndi chophimba chapadera kwa iwo pamene ali mukhalapo kumeneko, koma inu muli ndi magazi a Yesu Khristu ngati chophimba kuti mukayime pamenepo. Tsopano motani, tsopano inu ngati muli ndi magazi amenewo, ndiye inu mumamulemekeza Mulungu, inu mumamukonda Mulungu, inu mumamulemekeza Mulungu, ndipo Mulungu ndi mawu. Tsopano zindikirani chachiwiri, ndi mapiko awiriwo iwo amaphimba mapazi awo, kodi chimenecho chimatanthauza chiyani? Kudzichepesa pamaso pa Mulungu mukhalapo kwake. Monga Mose pa chitsamba chonyeka anavula nsapato zake pamene iye anamumva iye akuti, "Ine ndine amene ndili ine." Paulo ali pa njira yake wa ku Damasiko, iye anagwa pa nkhope yake. Yohane pamene iye anaona simu wa Mulungu pamutu pa Yesu, iye anati, "Ine ndikusowa kuti ndibatizidwe ndi inu, ndipo nchifukwa chiyani inu mukubwera kwa ine?" Apa pali chitsanzo chabwino, nthawi zonse muzikhala atcheru ndi kunjepa kwanu osati kukula kwanu. Lero ife Achimerika zachuluka kwambiri, mpaka timayesa kumaganiza kuti ndife wamkulu wino wake. Ife ndi achina chake chachikulu, kungwe lina lake lalikulu, china chake chachikulu chopambana chimene chili ndi chachikulu chapamwamba, chachikulu, chachikulu. Izo zonse zimene ife timaziona, ndipo kuti pamene kawina mu Baibulo ife tili ndi chitsanzo cha izo, panali neneli amene anakalowa mu mphanga, ndipo Eliya, ndipo Mulungu anali kuyesesa kuti akope tcheru chake kuti atulukemo, ndipo pamenepo panadzabwera moto ndi utsi ndi mphepo ya nkuntho kudusa mmapiri ndi mabingu ndi chimvomezi ndi kugwedeza ndi china chilichonse. Neneliyo sanasunthidwe mkomwe, Mulungu sanali mkomwe mwa izo, koma pamene liwu lija laling'ono la kayaziyazi linadzayankhula, iye anaphimba nkhope yake ndipo anabwera patsogolo. Pamene liwu laling'ono la kayaziyazi la mawu a Mulungu linadzayankhula, osati kaphokoso, osati zipembedzo zathu zazikulu, osati china chake chathu chachikulu, koma liwu lija laling'ono la kayaziyazi la mawu limene lalambalalidwa. Izo zikuyenera kumuyitanira munthu kukulapa Mulungu mu mawu ake. Komabe iye anaphimba mapazi ake ndipo anakhala watcheru za iye kuchepa kwathu pamaso pa Mulungu. Chachitatu, iye amakhoza kuwuluka ndi awiri enawo. Tsopano kumbukirani, awiri iye anaphimba nkhope yake mukukhalapo kwa Mulungu kuti akhale waulemu. Chachiwiri, mapingo awiri pa mapazi ake ankatanthauza kuzichepetsa pamaso pa Mulungu. Ndipo mapingo achitatu tsopano, iye anaziyika yekha kumakachita ntchitoyo. Iye amatha kuwuluka ndi mapingo awiri amenewo, maona, awiri pa nkhope yake, awiri pa mapazi ake, ndipo amawuluka ndi awiri. Tsopano icho chinali chiyani? Ulemu, kudzichepetsa, ndipo anakachita ntchitoyo. Mulungu amamusonyeza mneneli momwe wantchito wake wokonzeka amayenera kumakhalira waulemu wodzichepetsa ndi kumayichita ntchitoyo. Tsopano iye anaona china chake chosiyana ndi chimene Uziya anachita. Iye anali kumuonetsa mneneli chimene iye akuyenera kukhala, osati monga Uziya, koma kuti azikhala monga akerubi a mwamba-mwamba awa. Ndipo ngati inu mukufuna kuyang'ana pa mfumu, mfumu ya pa dziko lapansi, muyang'ane pa ya mwamba-mwamba iyo. Anakwezedwa pa mwamba pa mwamba monse, ndipo chovala chake chinadzaza kumwamba. Pamenepo ife tikuona kuti iye anali kumupatsa iye china chake choti aziyang'ana choti chizimukopa iye mosiyana ndi chimene iye anali kuchiyang'ana kuchiganizira munthu amene ankamutumikira Mulungu ndipo amachita bwino ndi chilichonse zinali zabwino koma Yesaya anayika malingaliro ake pa munthu ndipo munthu ndi wolephera kuyamba ndi kuyamba ine sindikusamala kuti iyeyo ndi ndani iye amabadwa mu tchimo amaleredwa mukusaeruzika amabwera ku dziko akuyankhula mabodza kotero iye ndi wolephera kwathunthu ine sindikusamala kaya iye ndi bishopu baba woyang'anira kapena chilichonse chimene iye angakhale iye ndi wolephera kuyamba ndi kuyamba ndipo musadzayang'ane pa mmodzi ine sindikusamala ngakhale iye azisuntha mapiri ndi chikhulupiriro ndipo ngakhale iye angapereke katundu wake yense kuti adyetse osauka komabe muziyang'ana pa Yesu Khristu iye ndi mmodziyo muziyang'ana kwa iye osati kwa munthu wina tapeza tsopano kuti iye anali kumuonetsera apa chimene wantchito wa Mulungu akuyenera kukhala mmene iye akuyenera kukhala wodzichepetsa ndi waulemu ndi kumakachita ntchitoyo pitani muzikachita ntchitoyo ambiri a ife tikhoza kukhala odzichepesa ambiri a ife tikhoza kukhala aulemu koma zimakhala zovuta kuwapangitsa iwo kuti azikachita ntchitoyo koma tsopano ife tikuzindikira kuti Mulungu anali kusonyeza mmene iye ankamukonzekeretsa wantchito wake mmene iye akuyenera kukhala akerubi amenewo anali kapena aserafi anali antchito a Mulungu zindikirani monga mkazi wa pachitsime pamene iye anali akufunafuna malemba kuti akwaniritsidwe zimene ife taziyankhula kawiri kapena katatu sabata ino pamene iye ankafunafuna kuti izo zikwaniritsidwe tsikanayo monga momwe ife tikudziwira sankapita kutchalichi iye mwina mwake iwo anali kutali kwambiri ndi mawu ndi zinthu monga zimenezo iwo ndikumanena tizikhulupiriro tawo ndi zinthu monga Yesu ananenera inu mwatenga miyambo yanu ndipo mwapangitsa mawu a Mulungu kukhala opanda mphamvu icho ndi pafupifupi chinthu chomwechomwecho lero tizikhulupiriro timene ife timaphunzitsidwa ndi zinthu zachotsa mawu a Mulungu kuti asamagwire ntchito mawu akulephera kuti atuluke ndipo zinthu zimene zikumanenedwa zoona iwo adzazidwa kwambiri ndi china chake iwo akulephera kuti awaone iwo kumbukirani liwu limenelo sitidzakusawuzani inu nokha pano tepiyi ikupita konse konse pa dziko lonse ine sikuti ndikuyankhula kwenikweni ndi inu nonse pano koma ngati pali wina wake pano amene akuzifuna izo chabwino izo ndi za inu ndiye mukuona koma kumbukirani kuti liwu limenelo lidzakusautsani inu nthawi yonse imene inu mukukhala moyo mu tsiku la kufa kwanu ilo lidzakusautsani inu limvereni ilo bwererani miyambo yathu yawatenga mawu a Mulungu ndipo yawapanga iwo kukhala opanda mphamvu mawu a Mulungu akuonetseredwa ndipo anthu amayimirira mozungulira ndikuti chabwino ine ndikuganiza izo ndi zabwino ndithu mai oh mai izo zikuyenera kuyika solo yanu pa moto izo zikuyenera kuchita china chake koma izo sizikutero izo sizikuchita izo ife tikumupeza Mulungu amene mkazi uyu ansembe amenewo ndi zinthu mwina mwake iye sankapita kutchalichi chifukwa iye sankaona chifukwa choti azipitirako china chake monga choncho koma iye anali atawerenga malemba pakuti tazindikirani iye anadziwa mwansanga pamene iye anamuuza iye limene linali vuto lake bwanji iye anati bwanji ife tikudziwa kuti inu muyenera kukhala mneneri ife sitinakhale naye mmodzi kwa zaka ma 100 koma inu mukuyenera kukhala mneneri ife tikudziwa tsopano onani kuganiza kwanga iye anaganiza ngati inu mungatenge zowerenga za malirezo pamenepo ndi kukawerenga izo mu lemba lanu izo zikubwerera kwa mneneri amene anali Khristu anati ife tikudziwa ife inu mukuyenera kukhala mneneri ife tikudziwa kuti mesiya pamene iye adzabwera ichi chidzakhala chinthu chimene iye ati adzachite iye adzazindikiritsidwa ndi ichi po Yesu anati ine ndine iye amene akuyankhula ndi iwe iye anapita kukachita ntchitoyo iye sakanatha kupirira nazo izo konse chinthu kumene chimene iwo ankachifuna chinali chili pa dziko la pansi nthawi imeneyo ndipo iye anachiona icho silibe kanthu mmene iye analili mukakhalidwe koyipa bule kapena mkazi monga choncho sakanatha mwamuna pa nsewu sakanamumvetsera mkomwe iye iwa sangate lolero. Goma kumuleta iye, iwe ukanachita motani zimenezo. Izo zinali ngati nyumba ikuyaka moto mumphepo ya nkhuku. Inu simungate kuizimitsa iyo. Moto, nayamba kuyaka mumtima mwake. Iye anati, welani mudzamuone mwamuna amene wanduza ine, zinthu zimene ine ndachita. Kodu uyu sindiye mesiyayo. Ndipo izo zinakakamira aponso. Pamene Yesu sanachite kubweleza izo kenanso. Anthuwo anamukhulupirira iye chifukwa anamukhulupirira Yesu chifukwa cha umboni wake. Mukuona kodi izo zinachita chiyani? Iye anali wodzichepesa waulemu. Ndipo anakayichita ntchitoyo. Iye anapita kukayichita ntchitoyo pamene iye anaona chinthucho chikuchitika. Zizindikiro zake zikuyenera kuti kopa lero. Zizindikiro zolonjezedwa za lero. Mawu olonjezedwa amene ayikidwira tsiku lino. Tikamamuona Mulungu akukwaniritsa zimene iye ananena kuti iye akanadzachita. Izo zikuyenera kuchita china chake kwa ife. Koma izo sizikumatero. Modzi, monga izo zinachitikira ndi Ayuda. Iwo anali achipembedzo kwambiri paka iwo sankaganiza kuti ankawasowa iwo. Iwo ankaganiza kuti anali ndi chilichonse. Ndipo umondi mmene zilili ndi dziko lero. Ilo lili nazo zambiri zoti tizidya, zochuluka zoti lizivala, machali chabwino. Malo akulu, atumiko phunzira bwino. Ndipo chotelo, iwo sakusowa kanthu. Koma, inu simukudziwa. Malemba anati, inu ndi amaliseche, omvetsa chisoni akhungu. Ndipo, simukudziwa izo. Simukudziwa izo. Ndipo inu, simungawuze iwo zosiyana. Iwo makhala akupitirirabe, maenda chotsika mzere umenewo. Ndipo nkulephera kuti awalole mawu a Mulungu, kuti awakope iwo kuti akhulupirire kuti Yesu Khristu waukitsidwa kwa akufa. Ndipo ali moyo lero, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Akudziwonetsera yekha wa moyo. Iwo ndi akufa basi. Kulikonse, kulikonse kumene iwo ungapite, zimaoneka kuti ndi chinthu chomwe chomwecho. Izo zimayenera kukhala mwanjira imeneyo, ngakhalebe. Inu mukudziwa. Iye akuyenera kutulutsidwa kunja kwa tchalichi. Libepo njira nkomwe kuti izo zisakhale mwanjira iyi. Mulungu ananena kuti izo zidzakhala mwanjira iyi. Koma ngati, lole izo zikugwedezeni inu. Lole izo zikugwedezeni bwino inu. Libe kanthu kuti inu afuko liti kulikonse kumene inu muli. Aliyense yemwe inu muli. Lole izo zikudzutseni inu. Maola amabwera ndipo amapita. Kinthu choyambirira inu mukudziwa, inu mudzakhala mukunena kuti chabwino. Ine ndimaganiza pamayenera kuchitika ichi, mkwatulo usanachitike. Pakhoza kudzakhala liwu likubwera, monga mmene linachitira nthawi ina. Iwo wachitika kale, ndipo inu simunadziwe izo. Inu nonse mudzakhala mutazikika mu mpingo kwina kwake mukuti ine otetezeka basi mmene ine ndingatere. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, mkwatulo udzakhala utapita. Iwo udzakhala chinsinsi kupita kwa dzizidzi. Palibe amene adzadziwe za izo, dziko lidzakhala likupitirirabe. Monga Noa analowa muchombo, inu mukumbukira Noa atalowa muchombo. Iye anakhala mmenemo masiku 7 Mulungu atatseka chitseko, Mulungu anatseka chitseko, ndipo Noa anakhala muchombomo kwa masiku 7 chilichonse chisanachitike. Ndipo chitseko cha chifundo chidzatsekedwa, inu mukupenya. Ndipo zikhoza kutheka kuti chinatsekedwa kale. Ndipo tangoganizani za zimenezo. Anthu adzakhala akupitirirabe kumalalikira. Anthu kumaganiza kuti akupulumutsidwa. Malemba mayina awo m'mabuku, majowina tchalichi, kumafuula, kumadumphadumpha. Bwanji, ine ndawaonapo achimuhamadi akufuula. Ine ndamvapo anthu amamwa magazi kuchokera mu chigaza cha munthu ndi kumayankhula malilime. Ndi kumachita zinthu zonsezo. Chimenecho si chizindikiro chakuti ndiwe wopulumutsidwa. Oh ayi, kukhala nawo maonekedwe a Mulungu. Kodi mphamvu yake imene akuyika mbayo nditi. Mwaona, zinthu zimenezo zikhoza kuchitika, ndipo idzakhala nthawi itatha. Ndipo inu osadziwa izo. Inu simungakwanitse kutenga mwayi wa mtundu umenewo. Musachite zimenezo anzanga. Zaloweni pamene inu mungakwanitse. Musakopeke ndi nyumba yayikulu ine yake, bungwe lina lake lalikulu lopambana, ophunzira wina wake opukutidwa lapamwamba. Mulole mawu a Mulungu azikukopani inu. Izo ndendende, mene zinawapangitsa atumwi amenewo, pamene iwo anawaona mawu amenewo akuonetseredwa. Izo zinawakopa iwo. Ife tikutsimikiza. Ndikhoza kumabwerezabe zoyankhulidwa. Yesu ali ndi unyinji waukulu wa masauzande akumutsatira iye. Iye anati, amenewo achulukitsa. Daunani, daunani, tina chake chachilendo apa. alipo ochepa amene aitanidwa eya ambiri aitanidwa apang'ono asankhidwa chotero ndiye iye anaona magulu ambiri iye anati pokhapokha inu mutadya thupi la mwana wa munthu kumwa magazi ake inu mulibe moyo mwa inu iye sanazifotokoze konse izo ine ndikudabwa ngati iye anganene zimenezo mu Beaumont lero ndibe kanthu kuti iye anali wotchuka bwanji inu mukuganiza kuti madokotala ndi anthu akhalidwe labwino ndi aza sayansi anganene chiyani munthu ameneyo ndi mthakati chabwino iye akufuna kuti inu muzimwa magazi ake chabwino ndi mtundu wanji wa inu mukuyamba kugwiya yesu sanafotokoze konse izo iye ankafuna kuti asase tizilombo timeneto pa iye kumkulondola kenako iwo onse anadzukapo ndipo anachoka kenako iye anapotolokera kwa atumwi amenewo amene sanadzozedwere kumoyo koma iye anali atawasankha iwo iwo anali osadzozedwa iye anati inu mudzanena chiyani mukadzamuona mwana wa munthu akukwera kumwamba kumene iye anachokerako oh chimenecho chinali chotsamwitsa iye anachita chiyani amenewo atumiki amenewo anati kukwera kupita kumwamba chabwino munthu uyu anabadwira kuno ku Galileya iye anabadwira ku Nazareti ife tikuwadziwa amayi ake ake abale ake ife tikudziwa mchikuta chimene iye anayikidwamo ife tinaona zovala za ukhanda wake ife timayankhulana ndi amayi ake iyenawo kuti munthu uyu anabwera akubwerera kumene iye anachokerako iye anachokera ku Nazareti bwanji iye akuti kumwamba iye sanafotokoze konse izo anali pali tizilombo tambiri apobe iwo anadzuka kwa iwo sanayende nayenso iye aponso menezo ndi zimene baibulo linanena kenako iye anapotoloka ndipo anati ine inu nonse mukufuna muzipita nanunso kwa khumi ndi awiriwo kumbukirani iwo samatha kuzifotokoza izo koma iwo ankazidziwa izo iwo ankadziwa kuti iye anali chotero iwo ananena kwa iye iye anali atawakopa iwo ndi zizindikiro zake zotsimikiziridwa kuchokera kwa mulungu penyani iye anati inu mukufuna muzipita nanunso kwa khumi ndi awiriwo petro anati ambuye kodi ife tingapitenso kwa ndani pakuti petro otsimikiza tsopano zimenezo onani mukawerenge zimenezo icho ndi chiyani ife tikudziwa chimene mawu amanena zalero ife tikudziwa chimene mesiya akuyenera kuti adzachite ngati iye angabwere lero ife tachiona chinthu ichi chikuchitidwa ndi mulungu iye anadzazinena izo mtsogolo pa pentekoste iye anati yesu aku nazareti munthu wotsimikiziridwa ndi mulungu pakati panu ndi zinthu zimene iye akuyenera kuchita ndipo inu munamutenga kalonga wa moyo ndipo munamupachika iye ndipo mulungu anamuukitsa iye zomwe ndinu mboni ya zimenezo zindikirani apa mwaona iye anati ife tingapitenso kuti yesu anati ine ndinasankha khumi ndi awiri a inu ndipo mmodzi wa inu ndi mdyerekezi ndipo analipo khumi ndi mmodzi wokha atayima pamenepo kuchokera mwa masauzande kuchulukitsa masauzande khumi ndi mmodzi atayima pamenepo oh my atakopedwa ndithudi mkazi wang'ono uyu pamene iye anakopedwa iye anapita kukayichita ntchitoyo iye ankayenera kuti akachite china chake cha izo iye ankayenera kuti akamuuze wina wakenso ndipo solo yoona yeniyeni iliyonse imene ikukhudzana ndi khristu umayenera kuti ukamuuze wina wake za izo petro pamene anamutenga iye pa mawu ake usiku uja pa nyanja anamuona iye kunja uko anali kapena tsiku lija izo zinali iwo anakhala akuwedza usiku onse ndipo iwo sanagwire kanthu anaponyera khoka m'mbuyo ndi mtsogolo imeneyo inali nthawi yokhumudwitsa ngati wina wake ali msodzi anaponya khoka usiku onse ndipo iye anali msodzi nayenso abambo ake anali msodzi iye anakhala pa nyanja imeneyo moyo wake onse ndipo makolo ake ndi azigogo ake ankachokera ku nyanja imeneyo ndipo iye amadziwa pamene mwezi uli bwino ndi mbali kumene mphepo ikombera ndi zizindikiro zonse ndipo iye ankawedza kuti apeze chakudya chotero iye anakhala akuwedza usiku onse ndipo sanagwire kalikonse kenako iwo anadzapeza tsiku lotsatira kuti iwo ananena kuti mneneri uyu anali woti akayankhula uko ku gombe ndipo ine ndikulingalira kuchokera mtinyumba tawo tating'ono kunabwera atsikana ndi ena otero bwera uko kuti adzamumvere iye gululo linayamba kukula pa gombero iye anachita kubwereka ngalawa iyi ndi ngalawa ya petro anatulukamo ndipo anadzachapa makhoka awo ndipo opanda ngakhale nsomba imodzi, ndipo anawaponyera iwo pamenepo, anali okhumudwa. Ndipo nthawi zina pa mphindi yokhumudwitsa imeneyo, ngati inu mungapenyetsetse pamene iye amabwera pamenepo. Koma musakhale akhungu mokwanira kuti muphonye zimenezo. Mukuona? Pamene inu muona chilichonse chikuchitika, mene zikuchitikira mdziko lero. Musamachite mantha. Mukuona? Musamachite mantha. Basi, ingokumbukirani. Iye analonjeza kuti adzabwera kwa inu. Ndipo tsopano zindikirani. Pamene iye anabwera, iye anamuza Petro anati, tsopano, ponyera kwakuyako. Ndipo utsitsire pansi kuti usodze. Petro anati, mwina mwake, ine sindinaonepo izi zikuchitika mkale lomwe. Ine sindikudziwa. Ine ndawedza moyo wanga onse kuno. Zizindikiro, ife tangomaliza kumene kuwedza usiku onsewu madzi omwewa. Ndipo komabe, mulibemo kalikonse. Ife sindinagwiremo kalikonse. Koma pa mawu anu, ambuye. Izimenezo tu. Ine ndiponyera pansi khokalo. Mawu anu, inu mwina mwake mwapita kuchipatala chilichonse mbale kini, iwakhoza kumanena kuti inu mufa, iwakhoza kumanena kuti mlongo ichi icho kapena chinacho, nesindikusamala zimene iwo akunena. Pa mawu anu, ambuye, ine ndiponyera pansi khokalo. Pamene iye anawaona mawu amenewo akutsimikiziridwa, pamene Yesu anamuuza iye china chake, iye anakhulupirira izo. Ndipo iye anaponyera pansi khokalo m'madzi mmene munalibemo nsomba. Mangati Mulungu watero, iya kuza kuika nsomba mmenemo. Modzi mmene iye anayikira madzi mumlengalenga. Iya kuza kuika machiritso mutupilanu. Ine sindikusamala kaya mulibemo chilichonse mmenemo. Inu mumudalire iye kuti adzusa izo masiku otsimiza. Pa mawu anu ambuye, ine nditsitsira pansi khokalo. Izo zinamukopa kwambiri nsodzi ameneyo, mpaka kuti iye anazisiya nsombazo ndi zonse, ndipo anamutsatira Yesu. Icho chinali chikoka pamene iye anamutenga iye pa mawu ake. Kenako kodi iye anachita chiyani? Yabwino, iye anati, zikomo inu ambuye chifukwa cha munthu wabwino wa nsomba, anati, usiye khoka lakolo. Kuyambira lero, iwe udziweza anthu. Tumwiyo anapita kukaichita ntchito. Kotsiriza pa mapeto aulendo. Amene iwo ankapita kuti angamupachike iye, kukamupha iye. Ndipo iye anathawira kunja kwa mzindawo. Ndipo ali pa njira kuthawa, monga mbiri yakale imatiuzira ife. Iye anali kuthawitsa moyo wake, akutuluka mu mzindawo. Ndipo iye anakumana ndi Yesu akubwelera. Iye anati, iwe ukupita kuti Simoni. Amene Simoni anati kwa iye, inu mukupita kuti Ambuye. Iye anati, ine ndikubwelera ku mzinda kuti ndikapachikidwenso. Simoni anapotoloka ndipo anabwelera mbuyo. Ndipo pamene iwo anamupeza iye anati, musati, iwo anakamuyika iye pa mtanda. Anati, musandipachike ine monga chomwecho. Muyike mutu wanga cha dodolido. Ndipo mapazi anga aloze mwamba. Iye anali atakobedwa pamene iye anamona Yesu atauka kwa akufa. Anakobedwera imfa yake. Iye anakobedwa ndi chilichonse. Iye anapita kukaichita ntchitoyo. Imfa sikanalepheretsa mkomwe izo. Kupachikidwa sikukanalepheretsa izo. Iye anakopedwa ndi Yesu. Munthu wakhungu anachiritsidwa. Iwo anamuza iye kuti asunge bata lake, koma iye anafalitsa kutchuka kwake konsekonse. Anthu ake anati, tsopano, ansembe anati, tsopano, ngati munthu aliyense apita ndi kukakhala pa chitsitsimutso chimenechi, iwo angobwera ndi kudzalanda mapepala awo a tchalichi. Zithera pomwepo. Ndipo abambo ndi amayi amaopa zimenezo, mukuona. Chotero iwo anati, iwo anabwera anati, kodi nyamata uyu uzatheka bwanji kuti akupenye? Anati, iye ndi wamkulu, mfuseni iye, iwo amachita mantha. Koma iye amene anali atachiritsidwa, anakopedwa. Amen. Iye anati, munthu uyu ndi wochimwa, upereke matamando kwa Mulungu. Ife sitikudziwa kumene anachokera munthu uyu. Iye alibe zomuyenereza. Ife sitigwirizana naye iye. Ife tilibe kanthu kochita ndi iye. Ife sitikudziwa kumene iye amachokera. Ife tikudziwa kuti iye ndi wochimwa. Ndiponso, akuchokera kwa mdierekezi. Munthu uyu anali ndi yankho labwino kwa iwo. Iye anati, tsopano ichi ndi tudi. Ndi chinthu cha chilendo. Anati, tsopano inu mukuyenera kukhala atsogoleri a dzikoli. Ndipo munthu ameneyo wandipatsa ine kupenya kwanga. Ndipo komabe inu simukudziwa kumene iye akuchokera. Iye anati, tsopano kaya iye ndi wochimwa kapena ayi, ine sindingakuwuzeni inu zimenezo. Koma chinthu chimodzi ichi ine ndikuchidziwa. Kuti ine ndinali wakhungu Tsopano ine ndikutha kupenya. Iye anali atakopedwa. Iye anali benazo ntchito kuima pamaso pa ansembe kapena chili chonse. Iye anali atakopedwa. Akolo ake ngakhale yozizwitsa pa mwana wawo yemwe. Sichina wakope iwo. Maicho chinamukopa iye. Anthu pa Pentecoste. Onga ine ndina nenera usiku watha ndi dongosolo lawo la moyo wamuyaya. Pamene iwo anakwera mwamba kuti akatenge zawo mapindu a iwo. Zindikirani pamene iwo anakopedwa. Iwo anakhala ali oyera. Anakhala ali olemekeza pamaso pa Mulungu. Iwo anali ataphimba nkhope zawo ku zinthu za mdziko ndi mapazi awo mukuzichepetsa. Ndipo pamene iwo anamvelera kuti mphamvu ya Mulungu yabwera monga zinalonjezedwa ndi Yoweli, monga zinalonjezedwa ndi aneneri, monga zinalonjezedwa ndi Yesu, mukadikirire uko ku mzinda wa Yerusalemu kufikira mutadzazidwa ndi mphamvu yochokera kumwamba. Mwansanga pamene Mulungu ameneyo mwa munthu wa mzimu woyera anadzatsika pa iwo. Iwo anakopedwa. Iwo analibe ntchito mmene anthu angawasekera iwo. Iwo anapita kunja mu msewu akudzandima ngati munthu oledzera. Iwo anakopedwa ndi mzimu woyera. Inu mukhoza kukopedwa nanunso. Iwo anayima pomwepo. Muoneni iye. Iye sanapite ku seli ndi kumakanena mtundu wina wa kachikhulupiriro. Iye anapita molunjika ku mawu ndipo anati, inu amuna a ku Yerusalemu, inu amene mumakhala mu Yudeya, mulole ichi chidziwike kwa inu, ndipo mumvetsere mawu anga. Awa sikuti aledzera monga mmene inu mukuganizira. Poona kuti ili ndi ola la chitatu chabe la tsikuli. Koma ichi ndi chija mmene chinayankhulidwa ndi mneneri Yoweli. Ndipo kudzachitika mmasiku otsiriza atero Mulungu, ine ndidzatsanulira mzimu wanga pathupi lonse. Iwo anakopedwa ndi mawu kuti apite ku mawu. Iwo akuyenera kutichitira ife mwa njira yomweyo. Iwo anapita kukayichita ntchitoyo. Inde pamene lonjezo lake linakwaniritsidwa. Pamene iwo anaona kuti Yesu anawalonjeza iwo kuti iye adzatumiza lonjezo la Atate pa iwo, Luka 24:49. Taonani ine ndidzatumiza lonjezo la Atate anga pa inu. Koma kadikireni kudikira sikutanthauza kupemphera. Zimangotanthauza kudikirira. Tare amatanthauza kudikirira. Mukadikirire uko mu mzinda wa Yerusalemu mpaka mutadzazidwa ndi mphamvu kuchokera kumwamba. Ndipo pamene chikoka ichi cha mzimu woyera chinawakhudza iwo, icho chinawadzaza iwo. Iwo anawaona mawu amene Yesu analonjeza akukwaniritsidwa. Tsopano ine ndikudabwa ngati zingatengere chikoka chomwecho pa ife masana ano. Ngati ife titaona zimene iye analonjeza kuti adzachita mmasiku otsiriza zikukwaniritsidwa. Iwo ungatipatse ife chikoka cha mtundu wanji? Yani zonse zimene ife taziona zikuchitika mmasiku otsirizawa zikuyenera kutiika ife kukayichita ntchitoyo. Izo ndithu ndi zikuyenera kutero ndi ulemu ndi kudzichepetsa. Kudutsa mthunzi ulionse wakukayikira zonena zimene zinapangidwa zakasate zapitazo zalawira moto zimene makamera anajambula. Kamera yanu ya ku Texas inajambula izo osatikale kwambiri. Kafukufuku wa sayansi anazitumiza izo kudusa kafukufuku aliyense amene iwo akanamupeza wa a FBI. Ndipo anajambula ku Texas, wajambulira a Texan. Pamene inu mudzaona kuti chizindikirocho sichinadzutsidwe, icho ndichoonadi. Koma kodi inu mukhulupirira liwu limene likutsatira chizindikirocho? Chizindikirocho chatsimikiziridwa mwa sayansi. Tsopano tsiku lina pamene Yesu azidzabwerera ndi kudzawatenga anthu konse kumene iwo ali, izo zidzadziwikaponso. Zindikirani! Lawira moto likuyenera kutiika ife makayichita ntchitoyo. Pamene lawira moto likutsimikizira lonjezo lake la masiku otsiriza. Yesu anati, ine ndinachokera kwa Mulungu ndipo ndikupita kwa Mulungu. Ndi zimene iye akanadzachita mmasiku otsiriza. Ndipo ndi uyu apa. Ziwiri zonse mwa sayansi ndi mwa uzimu mawu kutsimikizira izo kuti iye anachokera kwa Mulungu ndipo akadali yemweyo. Iye akadali Mulungu kwa lonjezo mmasiku otsiriza. Izo zikuyenera kutipangitsa ife kumakayichita ntchitoyo. Zizindikiro zakudza zili pafupi. Yesu anati, onga zinali ku Sodomu, basi dziko lisanaotchedwe dziko la amitundu, izi zidzabwereranso. Izo zikuyenera kutikopa ife ndi kutiika ife kumakayichita ntchitoyo nafenso. Pamene ife tiwaona mawu akukwaniritsidwa amene iye analonjeza. Izo zikuyenera kutiika ife popita kumaka ichita nchitoyo. Ife monga neneli, taona zotsatira za zipembedzo zozikweza zoka, zikutaya malo ake. Ine ndikufuna zimenezo kuti zilowelele mwakuya kweni kweni. Ndifukwa ine mwina mwake, ndidzayankhula nanunso kachiwiri. Koma amuna ndi akazi, ndiloleni ine ndinene izi. Ndipo ndiyankhule ndinu momasuka masana uno, mudzina la Yesu Kristu. Anthu amene ali oganiza mwanzeru, anthu amene si amalaya okhuthala, atalikirana kwambiri ndi Mulungu. Chifukwa cha miyambo. Oti iwo auona mpingo wa Pentecoste. Inu mwaona a Baptist, a Methodist, a Presbyterian. Inu mwaona mpingo wa Katolika. Ukutaya malo ake mwa Mulungu. Ukutaya kugwira kwake pa mawu. Pamene iwo anavomereza tizikhulupiriro. Ine ndinafunsidwa ndi wansembe osatikale kwambiri. Ndipo iye anati kwa ine, bwanji, iye anandifunsa ine za chinthu china chake ndi zinthu izi. Iye anati, chabwino, mpingo wa Katolika unkachita zimenezo. Ine ndinati, liti, mpingo wa Katolika sunachite bungwe kwa zaka 300 pambuyo pa imfa ya mtumwi womaliza. Iye anati, iwe kubwesera kuti uweruze nkhani yako mwa Bible. Ndinati, amenewo ndiwo mawu. Iye anati, Mulungu amakhala mu mpingo wake. Ndinati, Mulungu amakhala mu mawu ake. China chilichonse chikhale bodza ndipo ake woona. Ndipo iye anati, chabwino, limenelo ndi buku chabe limene akatolika oyambirira analemba. Ndinati, iye ndine mkatolika woyambirira. Ine ndimakhulupirira basi chimene ilo linanena. Ine sindi. Ine ndinati, iye anati, chabwino, mwaona, ndife mpingo waukulu tsopano. Ine ndinati, iye inu munatayikira bati, inachitika ndi chiyani? Ngati mpingo woyambirira unkatulutsa ziwanda ndi kutsimikizira kuti Yesu ndi wamoyo pa dziko lapansi mwa zizindikiro zauzimu ndi zodabwitsa. Ndipo kuno inu muli ndi masauzanda opembedzera a mitundu yonse ya akazi akufa ndi amuna akufa ndi chilichonse. Wapanga akhale opembedzera. Mu Baibulo, papa oyamba ananena kuti palibepo mkhala pakati aliyense pakati pa Mulungu ndi munthu, koma munthu Kristu Yesu. Kutaya kugwira kwanu pa mawu ndipo kumavomereza tizikhulupiriro ndi kudzikweza nokha mwakudzikweza kwa munthu. Ife tawaona iwo akutaya kugwira kwawo pa mzimu woyera waukulu. Ife tawaona a Pentekoste akuchita chinthu chomwe chomwecho. Ndipo inu mukuziona izo. Pamene iwo achita bungwe, iwo amafa. Palibepo njira yoti angabwerere m'mbuyo. Sinayambe yakhalapo, ndipo sidzakhalapo mkomwe. Mulungu amatsutsana nacho chinthucho. Icho ndi tchimo kwenikweni. Anati masiku otsiriza iye adzati, kulukani kuchokera pakati pawo anthu anga kuti inu musagwire zinthu zawo zodetsedwa. Ndipo ine ndidzakulandirani inu. Monga Uziya, iye ankayesera kuchita chiyani? Iye ankayesera kuti atenge udindo wa odzozedwa. Indo odzozedwa wa Mulungu. Uziya anali kuyesera kuti atenge ulamuliro umenewo. Chifukwa chakuti iye anali munthu wankulu. Ife tawaonapo mabunge ochita zaokhawa akuchotsa chilichonse chimene chili Mulungu ndi kumayesetsa kuti atenge udindo wa mpingo. Mpingo odzozedwa. Ndipo ndi tizikhulupiriroto. Ife tawapeza kuti iwo akufa mukusakhulupirira. Ndipo iwo sadzaukanso. Iwo adzakafera kuchigono. Chakhate ndi ena onse a iwo. Kuona pamenepo, munthu oganiza, munthu wokhulupirira lemba, amaona zimenezo. Ngati iwe uli wobadwa mwa Mulungu, iwe umaziona izo. Mulungu muonekera bwino, akuchizindikiritsa chinthucho kuti akukopeni inu. Monga ife talalikira sabata yonseyi ndi zinthu. Mene icho chikuyenera kuti chidzachite, kukopa tcheru. Icho chimakukopani inu. Kuti mukaone kumene iwo apita ndi chimene chachitika. Mmodzi aliyense wa iwo. Ngati iwo akachita bungwe china, icho chidzachita chinthu chomwecho. Koma zipadzakhalanso zina za izo. Ayi, izo zatha tsopano. Nthawi yatha tsopano. Anataya kugwira kwawo. Chifukwa chovomereza tizikhulupiriro ndi ziphunzitso zopangidwa ndi munthu. Iwo akuchita mantha. Ingobwerani, po mudzayime pafupi ndi iwo. Mukuona. Monga Uziya akuyesera kutenga malo a udindo odzozedwa. Chifukwa chakuti iye anali munthu wankulu. Munthu wankulu. Po pakati pa anthu a Mulungu palibepo anthu akulu. Ife tonse ana a Mulungu. Mulungu amamupatsa mmodzi wa ife chinthu choti achite, ndipo wina chinthu choti achite. Zimenezo sizimatipanga ife kukhala abwinoko kuposa wina aliyense. Zimangomupangitsa Mulungu kuti afune zochuluka kwa inu ndizo zonse tsopano zotsatira za masomphenya otero ndipo ife tikutseka iyamba kupempherera odwala mu maminiti pang'ono tsopano zotsatira za masomphenya otero kodi zotsatirazo zinachita chiyani kwa mneneri uyu ine ndikudabwa za mlaliki ine ndikudabwa za mvangeli kapena mbusa taonani chimene masomphenya ichi anachita ndi chimene iye anaona chimene chinachitika kwa Uziya womva za yekha ndipo kenako ngakhale anali mwamuna wamkulu amene Mulungu ankamulemekeza chinthu chachikulu iwo anachiona icho chikufa kodi izo zinali ndi zotsatira zotani pa mneneriyo ndi ichi chimene iwo anachita iwo anamupangitsa iye kuvomereza yekha kuti anali wochimwa chifukwa choyanjana ndi wotereyo iye anavomereza ine ndi munthu wa milomo yodetsedwa ndipo ine ndakhala ndili pakati pa anthu a milomo yodetsedwa mupangitsa iye ku neneli osati mlaliki neneli anavomereza kuti iye anali munthu wochimwa chifukwa iye anakhala kuyanjana ndi wotereyo kenako chiyani pamene iye anadzavomereza machimo ake kenako panadzabwera kuyeretsa o inu simungakhale oyera ku tchimo lanu kufikira mutavomereza kuti ilo ndi tchimo kufikira inu mutazindikira kuti ilo ndi tchimo mukatero pamabwera kuyeretsa mwansanga pamene iye anati tsoka kwa ine pakuti maso anga aona kutsimikiziridwa kwa Mulungu wamkulu angelo ofuwikiza opereka nsembe ali pano ndipo ziwundo zikusuntha ndi liwu lawo ndipo ndi awa apa mumasomphenya awa akuwuluka mbuyo ndi mtsogolo iye anali ataona china chake chenicheni masomphenya anali atatsika iye anati ndine munthu wa milomo yodetsedwa ndipo ndikukhala pakati pa anthu odetsedwa iye anafuwula mokweza kufuna chifundo ndipo anazitcha iye mwini wochimwa kenako chinadzachitika ndi chiyani mmodzi wa akerubi anapita pa guwa ndipo anakatenga mbaniro ndipo anatenga khala la moto ndipo anadzaliyika ilo pa dzanja lake osati kulinyamula ilo pa mbaniro tsopano ananyamula khalalo anadzaliyika ilo mdzanja lake ndipo anabwera ndi kudzaliyika ilo pa milomo ya mneneriyo ndipo anati kusayeruzika kwako kusayeruzika kusayeruzika ndi chiyani kusayeruzika ndi china chake mmene iwe mwadziwa kuti ndi cholakwika ndipo komabe kumakakamira kwa icho pamene iwe ukudziwa kuti tizikhulupiriro tako ndi tolakwika ndipo iwe kumagwiritsitsabe kwa icho zimenezo ndi kusayeruzika koma pamene iye anadzavomereza kuti iye amalakwitsa panali mphamvu yoyeretsa iye anatenga khala la moto kodi inu munazindikira mmene Mulungu ife tikuona mmene Mulungu amawayikira antchito ake mu dongosolo ndi chimene iye anamukonzera nacho iye mmene iye anathera kukhala wodzichepetsa wolemekeza ndi kudzazika yekha mukuichita ntchitoyo penyani pamene iye anamuyeretsa wantchitoyo iye sanazichite izo mwa seminari iye sanazichite izo mwa mulu wa mabuku ife tikupeza apa kuti Mulungu amawayeretsa antchito ake ndi moto khala la moto linamukhudza mneneri linayeretsa milomo yake Mulungu amawayeretsa antchito ake ndi moto wake oyera osati ndi mabuku osati ndi maphunziro za Mulungu koma iye anamuyeretsa wantchito wake ndi moto kenako mwansanga pamene iye anadzavomereza nayeretsedwa kenako panadzabwera kutumidwa poyamba iye ankayenera kuti avomereze kenako iye ankayenera kuti ayeretsedwe ndipo tsopano kutumidwa panali pamenepo pamene Yesaya woyeretsedwayo analira pamene iye anamva liwu la Mulungu likuti dani ati atipitire ife teyang'anani mbuyo mu mbiri yakale pamene inu mukuwerenga izi inu mukapita kwanu imene chinachitika kwa Israeli iye anafika pa malo omwewo amene ife tifikapo iwo anali atayitana nsembe zawo zonse ndi zinthu zinali zitasanduka mwambo kwa iwo panalibepo kuona mtima iwo sankawalemekeza mawu a Mulungu pamenepo ndi pamene Mulungu anamudzusa Yesaya kuti amuwuze iye kuti nsembe zimenezo zimanunkha mphuno zake iye samazifuna izo izo zinali kuchitira mwano kwa iye ye iye sanafunenso kalikonse kochita nazo izo ndipo pamene zitatero Yesaya uyu anayeretsedwa ndipo anali atakonzeka kuti apite kukalalikira uthenga ndipo liwu la Mulungu linati tsopano pali chosowa zinthu izi zikuyenera kuti zikanenedwe ndipo liwu limodzi linanena kwa linzake Angelo akulu kanati, ndi ndani ati atipitire ife? Kenako Yesaya ali ndi mtima woyera, atayeretsedwa, anavomereza, atayeretsedwa ndi kutumidwa masomphenya anati, ndine pano Ambuye, nditumeni ine. Ndine pano, nditumeni ine. Mulungu, tumizani angelo anu oyera akenanso lero. Mpezeni Yesaya wanu penapake. Pemphero langa, ine sindili. Ine ndikungonena izi chifukwa ine ndikudziwa kuti iye ali pano. Pamene khala la moto linamukhudza mneneli, kupanga iye woyera mmene kuyera kungakhalire. Pamene liwu la Mulungu linati, ndani ati atipitire ine? Iye iye anayankha, Ambuye ndine pano, nditumeni ine. Zinatero iye sankawaopa mawu. Iye anali mneneli, mawu amakhoza kubwera kwa iye. Iye anali kusakhulupirira kwake konse ndi miyambo zinali zitapita. Iye amatha kuima pamaso pa mʼbado wa miyambowo ndi kuwawuza iwo, nsembe zanu zikununkha mbuno za Mulungu. Ndipo Mulungu yemweyo amene inu mukuti mukumutumikira adzakuwonongani inu. Izo zimene iye ananena. Mulungu amene inu mukuti mukumutumikira adzakuwonongani inu. Ndipo iye anachita izo. Iwo anati chizindikiro, iye anati, ine ndidzakupatsani inu chizindikiro chapamwamba, namwali adzayima. Yesaya analemba machaputala 66 mubuku lake, ndipo alipo mabuku 66 mubaibulu. Iye akuyambira ndi chiyambi chakulenga, ndipo akuzatsirizira mu zaka chikwi, modzi basi. Monga Bible lonse limachitira. Neneli wankulu uja wa Mulungu, amene anali wololera kuvomereza kuti miyambo yawo yonse inali yolakwika. Kupa anakhala pansi pamenepo ndipo anayeretsedwa. Ndipo tero mawu a Mulungu akhoza kubwera kwa iye. Kenako iye anati, ndine wokonzeka kuti ndipite Ambuye. Ndine wokonzeka. Ine ndikayankhula zimene inu mukuti ndikayankhule. Ine ndikanena zimene inu mukanene kuti ndinene. Iye anali atakonzeka kuti apite. Mulungu abweretse na angelo kenanso masana uno, mzimu woyera ndi moto, ndipo muyeretse mitima ya abale anga kulikonse. Mulole pakakhale zikoka zotero mpaka ena akaone, tikufuna kutsatira nawonso. Tiye tiweramitse mitu yathu. Mwaka chete, pamene khala la moto linamukhudza mneneli, kumupanga iye wangwiro monga wangwiro akanakhalira. Pamene liwu la Mulungu linati, ndani ati atipitire ife? Ndiye iye anayankha, Ambuye, pano nditumeni ine. Mwaka chete tsopano, tonse pamodzi, yankhulani Ambuye wanga. Yankhulani Ambuye wanga, yankhulani ndipo ndikulumira kuti ndikuyankheni inu. Yankhulani Ambuye wanga, yankhulani Ambuye wanga, yankhulani ndipo ndiyankha. Ambuye nditumeni ine. Mamiliyoni tsopano muchimo ndi manyazi akufa, mvetserani kukulira kwawo kwa chisoni ndiko wawa. Fulumirani mbale, fulumirani kukawapulumutsa kwawo. Mwansankha yankhani, Ambuye ndine pano. Yankhulani Ambuye wanga, yankhulani Ambuye wanga, yankhulani ndipo ndifulumira kuti ndikuyankheni inu. Yankhulani Ambuye wanga, yankhulani Ambuye wanga, yankhulani ndipo ndiyankha. Ambuye nditumeni ine. Tiyeni tiing'ung'udze iyo mwaka chete. Tiyeni titsikire kukachisi tsopano, mvetserani kukulira kwawo kwa chisoni ndiko wawa. O mbale, bwerani ndi ine. Iwe sutero, fulumirani mbale, fulumirani kukuwapulumutsa. Iwo sakudziwa kuti akhale achipembedzo chiti kapena asakale ndijiri jonse mwansanga yankani ambuye ndine pano yankulana ambuye wanga yankulana ambuye wanga Isaya mulipo pano ndipo ndifulumira kukuyankhani inu yankulane ambuye wanga yankulane ambuye wanga yankulane ndipo ndiyankha ambuye nditumeni ine ndikudabwa ndi mitu yanu yoweramitsidwa ndi mitima yanu yoweramitsidwa Yesaya iwe ulipati kodi iwe ungakweze mmwamba dzanja lako ndi kuti ambuye ndine pano nditumeni ine ndine wokonzeka ungakudalitseni inu tsopano mutanthauze kwenikweni izo 90% yaomvetsera yankulani ambuye wanga yankulani ndipo ndiyankha ambuye nditumeni ine taonani atumiki inu amene munakweza dzanja lanu tayang'anani pa akazi athu alongo athu ndichamanyazi bwanji tayang'anani pa amuna athu amaganiza mochuluka zabungwe kuposa mmene iwo amachitira zama wa mulungu Yesu Khristu akuzitsimikizira yekha pakati pawo ndipo basi ndendende malemba kumaonekera bwino ndi kumadziwitsidwa ndipo komabe iwo kumakakamirabe kwa izo mʼbale wina wake akuti chabwino ine sindingakhale wopanda kanthu ine kuti iwo ine sindingakhale wopanda malo woti ndizipitako mʼbale ngati ine ndiyenera kuti ndizidya zikondamoyo ndi kumamwa madzi angalande ine ndingakhale ndi ambuye wanga iye ndi moyo wanga iye ndi mkate wanga inu mukuganiza kuti ine ndimachita izi kuti ndikhale osiyana ine ndimachita izi chifukwa ndimamukonda iye chifukwa ndikutuma kwanga kuima mbali ndi mbali ndi iye ndi mawu amenewo oyankhulani ndipo ndiyankha ambuye nditumeni ine Atate akumwamba pamene nyimbo ikuimba mokoma ngolo aliyense amene ali mukukhalapo kwa umulungu ambuye aone kuti iyi ndi nthawi yoyitana iyo ndi nthawi yolekanitsa pamene mankhusu ndi tirigu zikuyenera kulekanitsidwa ngakhale tirigu wakutilidwa mu mankhusu koma tsopano iyo ndi nthawi yoyitana atuluke ndi kutuluka kwina ine ndikupemphera mulungu pamene kuwala kwa mwana kwakukulu kwachetsa mbewu pa gawo lililonse la moyo wake kuyambira nthawi monga mu Canada tsopano pamene tirigu akungoyamba kutuluka dziwa lotentha lija la July likhoza kumupha iye pakali pano koma iye akuyenera kucha mogwirizana ndi mmene chilengedwe chikubweretsera dzuwa pa iye chimodzimodzinso mmene amachitira mwana wotentha pa chiphunziso cha Ruther Wesley ndiyena onse a iwo iye amawotcha iwo koma izo ndi zakuti zichetse tiriki iye amayenera kukhwima ambuye basi pamene iye akutulukira koma kumbukirani kambi zonse zinasadzulidwapo ndipo mtengo wa mkwatibwi unadzabwera kuchokera pakati ine ndidzabwezeretsanso kachiwiri zaka zonse zimene chimbalanga chilimamine chiwala chomwecho kungokhala mʼmagawo osiyanasiyana chadya ine ndidzabwezeretsa izo atero ambuye ndipo inu muchita izo ambuye inu munalonjeza izo ine ndikupemphera kuti inu muchite izo mu mtima uliwonse masana uno iwowo ndi anu ambuye ine ndikuwapereka iwo kwa inu tsopano ndipo ine mwina sindidzawaonanso iwo ngati ine ndingadzabwelere patadusa chaka kuchokera lero alipo ambiri amene akhala pano ngati ine ndidzakhale moyo iwo sadzakhalapo sindikukayikira gulu lalikulu chonchi nthawi yotsatira imene ine ndidzakumane nawo padzakhala pachiweruzo aloleni iwo aone ambuye aloleni iwo atsegule maso awo ngati kuli ndipo aone onse awa amene ali pa tepi ambuye amene amvetsera kuliwula nthawi ino zinenero zosiyanasiyana zambiri ngakhale kuchita kumasuliridwa mulole iwo amvetsetse mulole amuna ndi akazi mtinyumba tating'ono ndi uko mu nkhalango zazing'ono za ku Africa ndi timakina tating'ono ito tokhala ndi timachubu m'makutu mwawo Mulole iwo akamve ambuye, akamve, perekani izi. Wa missionare amalondola muzimene iye ankanena, koma uwu ndi umboni wa ukulu kuposa umene iye anali nawo. Iye wakonzeka tsopano, timvereni ife Atate, ife tikuzipereka zonsezi kwa inu mu dzina la Yesu Kristu mwana wanu, ndi pakuitana kwa mkwatibwi wake. Amen. Tsopano mbale wanga mlongo. Ife tipempherera odwala aliyense wa inu amene munakweza dzanja lanu. Ine sindingapereke izo. Ngati ine ndikanati ndipereke izo kwa inu, ine ndingatero. Ndithudi ine ndikanabwera pansi pomwepo ndikudzati, pano inu mukufuna izo. Ine ndili nazo. Izo sizanga kuti ndizipereka. Izo ndi za Mulungu. Ndipo Mulungu adzapereka izo kwa inu ngati muli njala mu mtima mwanu. Asanakhale kuitanira kuchakuya, pakuyenera kukhala chakuya choti yankhire kuitana kumeneko. Asanakhale chilengedwe, pakuyenera kukhala olenga kuti alenge chilengedwe chimenecho. Inu mukudziwa pali china chake pamenepo chimene inu mukuchifikira. Pakuyenera kukhala china chake choti chiyankhire kukuitana kumeneko. Kodi inu simulandira icho tsopano? Musalole icho chife, chonde musatero. Ngati ine sindidzakuona ninso inu mbali ino ya chiweruzo, mulole ine ndidzakuoneni inu kumeneko, wotsukidwa ndi wokonzeka. Pemphero langa. Tsopano Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi Yakobo, amene anaonekera pa dziko lapansi, maonekedwe a munthu, mwana wa Mulungu, Yesu Kristu, amene anavutika pansi pa Pontius Pilato, anapachikidwa, anayikidwa mʼmanda, nauka tsiku lachitatu, ndipo anadzakwera kupita kumwamba, mene iye tsopano akukhala pa dzanja la manja la mfumu. Akutumiza mzimu umene unali pa iye, wochedwa mzimu woyera, Mulungu pa iwo, kuti abwere pa anthu kudzachita chiyanjano, kuti adzachite utumiki umene unachitidwa mu thupi la ulemerero lija la Kristu. Moganizira kubwera monga piramidi inasongokera monga choncho, mwala wa pamutu sunayikidwe konse pa iyo, bwanji iwo unakanidwa. Tsopano mpaka pansi mpingo mowirikiza wakhala ukuchepera-chepera, wafika pa mwamba tsopano mpaka mibado ya mpingo yonse yatha. Iwo ukuyenera kusongoledwa, mwala umenewo ukuyenera kwanirapo molunjika. Utumiki umene unali mwa Yesu Kristu ukuyenera kukhala mu mpingo wake. Udzamupanga Kristu kuti adzere mpingo, udzaudzusa mbado uliwonse, udzamubweretsa iye, udzaudzutsa iwo. Chimodzimodzi monga tiriku, tiriku akuyenera kubwereranso pamene iye akuyamba kukhwima kuchokera ku mbewu imene inavunda, kufa ndi kudzatulukira, ndipo nkumapitirirabe. Mwabwera kuchokera ku udzu ndi china chilichonse. Inu simungabwererenso ku udzu, musalozere mbuyo ku udzu, musalozere mbuyo kwa ichi, musalozere mbuyo kungayaye. Zibweranibe mpaka mufike pa tiligu. Ndipo tiliguyo akuyenera kukhala mtundu omwewo wa tiligu amene anadzalowa mu nthaka pamene iye wakhwima. Yesu waukitsidwa kwa akufa, iye wakhwima tsopano, ndipo iye wakhwima mu mpingo wake kudzera mu kulungamitsidwa, kuyeretsedwa, ubatizo wa mzimu woyera, kudzera mwa okonzanso awa mʼmasiku oyambirira. Tsopano kuno iye ali pa dziko lapansi lero mwa anthu ake. Mukhulupirireni iye, iye ali pano. Basi kuti muthe muona iye, tikhoza kukhala alendo. Mulole Mulungu wakumwamba alemekeze zimene ine ndanena zokhudza iye. Tsopano ine ndikufuna inu mwaumvetsera, chonde aliyense asatulukenso. Mungomupatsa Mulungu wakumwamba ulemu wochuluka chomwechi, basi kuti mungakhala kamphindi. Tsopano musasunthe-sunthe. Munthu aliyense muno amene akudwala kapena osowa, kwezani mmwamba dzanja lanu, kapena amene chabwino zikomo inu. Tsopano ine sindikudziwa, ine ndikumudziwa mbale King wakhala pomwe apa, ine ndangomuzindikira kumene iye, basi maminiti pang'ono apitawo, ine ndikutsimikiza, ine ndikuganiza kuti ameneyo ndi yemwe iye ali, ndi mbale King wakhala apo. Iye anathandizira msonkhano wanga wotsiriza kuno. Mbale King, ine sindinganene zimene ine ndikufuna kuti ndinene, koma inu mukudziwa, ine ndikudziwa chimene ine ndikufuna kuti ndinene. Inu mwakhala mukuperedwa, mbale wanga wang'ono. Mulungu akhale wachifundo kwa inu. Enawo ine sindikuwadziwa, ine ndikumuonabe Pat Tyler wakhala apa. Ine ndikuganiza ndi mwamuna yekhayo mnyumba muno, kapena mkazi yekhayo, chilichonse yemwe ine ndikumudziwa chilichonse ndi mwamuna uyu Pat Tyler wakhala apa. Khulupirirani tsopano, ndipo ngati ine ndili wantchito wa Mulungu, ndipo ngati Mulungu ali pano, ndipo ine ndazindikiritsa mawu ake kukhala choonadi, ndiye mulole Mulungu wakumwamba, amene anamuukitsa mwana wake Yesu Khristu, amene anapanga malonjezo awa, azindikiritse iwo ndi inu. Kuti ine ndakuwuzani inu choonadi. Iye angapange motani izo, osati kubwera atavala mwinjiro ndi ndevu, koma moyo wake. Ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi. Moyo umene uli mumpesa, uli munthambi. Chito zimene ine ndikuzichita, inunso mudzazichita. Ndipo analonjeza izo mutsiku lino, pamene nthambi yotsatira ikutulukira. Ife tili ndi nthambi zambiri, zomezanitsidwa ndithu di, izo zidzabereka chipatso. Koma osati chipatso cha mtundu ai. Ine ndinawuona mtengo mu Phoenix osati kale kwambiri. Iwo unali ndi pafupifupi zipatso 8 kapena 9 zosiyanasiyana pa iwo. Unali wa mbale John Sharit. Ine ndinati, umenewo ndi mtengo wa mtundu wanji. Iye anati, iwo ndi mtengo wa malalanje mbale Branham. Wanji, ine ndinati, pali mandimu ndi mphesa ndi manyumwa ndi mananchesi. Iye anati, yeah, zonsezo ndi zipatso zowawasa. Anati, ine ndinazimezanitsa izo mmenemo. Oh, ine ndinati, ine ndaona tsopano, yakachamawa iwonsa dzakhala malalanje. Iye anati, oh, ai, ai, yakachamawa mandimu adzakhala mandimu. Mpesa zidzakhala mpesa. Ine ndinati, kuchokera pa mpesa omwewo, kuchokera pomwepo, kuchokera pa mtengo wa malalanje. Iye anati, inde, izo zonsezo ndi zipatso zowawasa mbale Branham. Iwo udzakhala moyo ndi chipatso chowawasa. Kenako, ine ndinamverera misozi kutsikira pansi mmasaya anga. Ine ndinati, Ambuye Yesu, ine ndikudziwa chimene inu mukutanthauza tsopano. Ndi zimenezotu. Zipembedzo izi zazimezanitsa zokha mmenemo, koma izo zikubala chipatso cha chipembedzo. Mvetserani, ngati nthambi yeniyeniyo iti idzabereke konse, mpesa weniweni ukadzabereka nthambi ina, iyo idzakhala yeniyeni. Kulupirirani zimenezo. Tikuthokoza Ambuye, mmene Iye wazilonjezera izo. Tsopano aliyense mwa ulemu kwenikweni, ine ndingoima apa ndipo ndiwafunsa Ambuye Yesu. Iyi ndi mphatso. Kuti mphatso ndi chiyani? Kuti ngati ine ndingachotsepo kuganiza kwanga, ngati ine ndingausunthe moyo wanga kuuchotsa kwa ine wanga, moyo wanga wachilengedwe, solo yanga, mwene uli William Branham. Ngati ine ndingamuchotse Iye panjirapo, Mulungu agwiritsa ntchito mzimuwo, thupi, kuti ayankhule. Mulole mzimu woyera ubwere tsopano Ambuye, kuti iwo akhoze kuona mwa anthu kuti mzimu woyera wozindikiritsidwa uli pano, mphatso yoti mudzitengere nokha njira. Aliyense akhale molemekeza kwenikweni, mukhale bata, mwamuna wakhala pomwe apa. Tsopano ine ndikufuna inu nonse mudzutse mitu yanu, ndipo muyang'ane miniti chabe. Kodi inu mukutha kuona icho pomwe apa pa bambo awa? Kuwala, kuwala kwa amba, kukuyaka, mokhala ngati mozungulira. Yangati anaona chithunzi cha icho. Icho chinatengedwa kuno ku Houston, inu mukuona. Icho chili mu Washington DC, konse konse pa dziko lapansi. Chinthu cha uzimu chokhacho chimene chinayamba chajambulidwapo ku dziko lonse. Ndi ichi pomwe apa tsopano. Ine ndikutenga mzimu uliwonse muno pansi pa ulamuliro wanga mu dzina la Yesu Khristu. Bambo uyu akufutika ndi vuto la zokhudzira pa mmero pake. Ine sindikumudziwa Iye, sindinayambe ndamuonapo Iye mmoyo mwanga, koma izo ndizoona. Sikulondola uko bwana. Kodi inu mukukhulupirira tsopano, mwamuna kumbuyo uko? Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu andidziwisa ine za inu? Ndinu Bambo Ho, limenelo ndi dzina lanu sichoncho? Dabwino bwana, izo zatha tsopano, chikhulupiriro chanu chakuchizani inu. Ine ndikanakhoza kuita na nzere wa pemphero ndi kuabweretsa iwo kuno pa nsanja. Palibepo chifukwa chopangira izo. Tiye nditenge umodzi wa mizere iyi apa. Pena pake, apa. Muyambire pomwe apa. Apa pali mtsikana wang'ono wakhala apa. Tayang'ana mbali ino wokondedwa. Ukhoza kukhala wopanda vuto lililonse ndi iwe. Ine sindikudziwa. Koma tingoti, malomoti tikhale ndi nzere wa pemphero kuno. Tiye ntikhale nawo iwo kumusi uko. Tayang'ana kuno wokondedwa. Tamuyang'ana mbale Branham. Mumasiku amene Yesu anali kuno pa dziko lapansi. Inde. Iye akudwala. Iye wadwalika kwambiri mwana uyo pamenepo. Inde bwana. Ngati Yesu akanakhala pano. Iye akanakuza iwe vuto lako si choncho iye. Kodi iwe kukhulupirira kuti Yesu anamutumiza mbale Branham kuti adzachite izo? Ngati ine nditakuza iwe limene lili vuto lako, kodi iwe ukukhulupirira kuti iye akuchiritsa iwe ndi matenda ashuga? Mwana wang'ono ameneyo tizingatheke mu dziko kuti iye achiritsidwe kunja kwa Mulungu. Iwe ukukhulupirira wokondedwa? Pano dona wakhala moyandikira amene anakweza dzanja mwamba. Ameneyo ndi mayi wa mwanayo. Ukunkulondowa. Ikani dzanja lanu pa iye Mulungu. Mukhulupirire tsopano. Mulungu anamubweretsa mwana ameneyo kwa inu. Ambuye apeleke machiritso ake. Dona otsatira uyu amene wakhala moyandikana ndi amayi pamenepo. Ndiyang'ane ine dona. Kodi iwe ukundikhulupirira ine kukhala wantchito wake? Wantchito wa Mulungu. Ngati Mulungu angandiuze ine china chake mmoyo wako, kapena chimene iwe ukufuna, ngati iwe ukudwala, kapena iwe sukudwala, kapena chilichonse chimene icho chili, ngati Mulungu atandiuza ine zokhumba zako, kodi iwe ukhulupirira, kapena china chake monga chimenecho? Ine sindikudziwa chimene iye ati achite. Iwe ungakhulupirire zimenezo? Iwe ukudziwa kuti akuyenera kukhala Yesu Kristu. Inu muli kutali, mwatalikirana ndi ine. Inu simungandikhudze ine ngati inu mukanafuna, chifukwa ngati inu mukanandikhudza ine, izo zikanayenera kukhala mwathupi. Inu mukuyenera kukhudza mzimu. Mzimu ndi Kristu. Iye ndi wansembe wankulu tsopano, Bible limati, amene akhoza kukhudzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu. Iwe ukuvutika nawenso. Kodi iwe ukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kundiuza ine limene lili vuto lako? Iwe ukuvutika ndi vuto la nsana ndi kuthamanga kwa magazi. Ndipo iwe uli ndi kuthamanga kwa magazi. Ndipo iwe uli ndi vuto la mtima. Izo ndi zoona ndendende. Kati izo zili zoona, kweza mwamba dzanja lako. Ukunkulondola. Iwe ukukhulupirira tsopano? Nanga bwanji iwe amene wayika dzanja lako womukumbatira iye pamenepo? Dona mbali iyi, yang'anani kuno. Kodi inu ndine mulendo kwa inu? Kodi inu mukundikhulupirira ine kukhala wantchito wake? Kodi inu mukundikhulupirira ine kuti zimene ndanenazi ndi choonadi? Kuti ine ndakuwuzani inu choonadi? Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kundiwululira ine vuto lanu chilichonse iye, chilichonse chimene icho chili? Inu mukukhulupirira kuti iye akhoza kuwulula izo? Icho sikwenikweni chilichonse chimene inu mukufuna kuti mupempheleredwe. Inu muli ndi khadi la pemphero, chine ndikuona mdzanja lanu. Ndinu woyamba kukhala ndi khadi la pemphero. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kundiwuza ine chifukwa chimene inu mwatengera khadi la pempherolo? Ilo mwatengera amuna anu. Kodi mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kundiuza ine chimene chawavuta amuna anu? Ngati Mulungu samukhudza iye, iye afa. Iye ali ndi khansa, ndipo iye ali ndi vuto la mmapapo. Kunkulondola si choncho? Kwezani mwamba dzanja lanu ngati izo zili chomwecho. Ngati inu mungakhulupirire, ena onsewo akhulupirira. Iye akhoza kuchiritsidwa. Mwamuna uyo wakhala pafupi ndi inu. Kodi inu mukundikhulupirira ine kukhala wantchito wake bwana? Ngati Mulungu angandiwululire ine chimene vuto lanu lili, kodi inu mukhulupirira ndiye ndi mtima wanu wonse? Inu mukuvutika ndi vuto la mtima. Kunkulondola. Ngati izo zili zoona, kwezani mwamba dzanja lanu. Chabwino. Donayo wangogwedeza mutu wake iye mwini monga choncho. Wakhala pafupi ndi inu. Inu mukhulupirira kuti Mulungu akhoza kundiuza ine chimene mtima wanu, kapena china chake chimene inu mukuchikhumba mu mtima mwanu, kapena china chake, inu mukumupempherera wina wake. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuwulula izo kwa ine pamene kudzoza kuli pano. Ndipo ife tikhoza kuziona izo ndi kuona chikuyenera kukhala china chake chenicheni. Icho chikuwulula zinsinsi za mu mtima, kuzitchula izo imodzimodzi monga mmene Yesu anamuwuzira mkazi pa chitsime. Tsopano inunso mukudwala. Inu mukuvutika ndi vuto la nsana. Lanu lili mu nsana wanu. Kwezani mwamba dzanja lanu. kati izo ziri chomwecho. Tupano dona otati na kwa iye, amena kulira, mulindika chikuwa makanu, kali mtumba mwanu. Mwavala dress la blue, tisi la kuda, o chincha, nyangane kwa ine. Kodi inu mkundikulu vila ine kukala wanchitu wa mulungu. Yangana niguno, mwaona, inu mwakala mpando wa kutsogolo. Ine ndikoza, kulumikizana nanu mopweka, mota ndizidwa ndi mulungu. Kodi inu mkukulu vila kuti mulungu wakoza kunduza ine, lomwe lili vuto lanu, kati kuti munali munzele wapempero. Kodi inu mkukulupira kuti izo zikoza kukhala chomwecho kuchokera pano. Inu mkutero, inu mulindi kutamanga kwa magazi. Mwene mkufutika nako kukulondolo. Kweza ni mwamba zanjalano, chabwino. Inu mkukulupira, ipo mkukoza kuchiritsidwa. Lona mwene wayandikana naye, inu mkuganiza jiani mulungu. Yanganani kuno kwa ine. Inu mkundikulupira ine kukhala neneli wa mulungu, kapena wanchito wake. Inu mkutelo ndi ntima wanu onse. Inu mkukulupirira mulungu akoza kufotokoza kwa ine monga nkazi wapachitsime. Pamene Yesu ndi nkaziyo anakwera pamodzi kuti akoza kundiuza ine chimene vuto lanu lili. Kodi inu mkukulupirira. Kodi izo zikutandizani inu. Izo zikutandizani inu kuti mkulupirire. Onani. Oh, inu muli ndi chinthu chovuta. Icho ndi mwana. Nyamata. Kwa nyamata ameneyo alindi manjenja mu ubongo. Iye ali kunyumba kumkulondola. Ngati izo zilizoona kweza ni mwamba dzanjalanu. Mukulupirire ndi mtima wanu onse. Nyamatayo akakhala bwino. Inu mukulupirire. Dona otsatira pamenepo. Kodi inu mukulupirira mulungu ndi mtima wanu onse. Kodi inu mukundikulupirira ine kukhala neneli wake, wanchito wake. Kodi inu mukukhulupirira kuti ndi Yesu Kristu basi mwa mphatso imene uneneli ndi mphatso. Inu mukudziwa mphatso ya mulungu iyo inadzozedweratu kale mbuyo dziko lisanayambe. Iyo inkayenera kudzozedweratu kwa tsiku lino. Inu mulibe njira yodziwira chimene iyo ili. Mulungu amangoyizindikira iyo ndipo kumatanthauzira mau ake. Kodi inu mukukhulupirira kuti izo zili chomwecho zimene inu mwamvazo. Kodi inu mukukhulupirira kuti ine ndikhoza ngati ine ndingathe kukuwuzani inu futolo. Inu mukudziwa kuti sindingakhale ine angakhoze kukhala wina. Liwu langa chabe koma wina wake akuligwiritsa ilo ntchito. Basi monga ngati microphone iyi iyo simayankhula mpaka wina wake atayankhula kudzera mwa iyo. Ife ndife alendo, mukuona, ine ndataya ndi uyu apa. Inde bwana, donayo akuvutika ndi vuto losowa magazi. Ilo lili mmagazi ake. Kati izo zilizoona kweza ni mwamba dzanja lanu dona. Kukonkulondola. Iwe, ukumupempheranso nyamata wang'ono uyu kumapeto. Amene yondi mwana wanu wang'ono wakalapo kumapeto. Kati izo zilizoona, vaibisani dzanja lanu. Ngati mulungu, anga ndiuze ine chimene chamuvuta mwana wanu wa mamuna wang'onoyo. Inu mukhulupirira ndi mtima wanu onse kuti mulungu amayankhula ndi ine. Ndipo izo nzoona. Iye akuvutika ndi vuto la manjenje lonjeza kukonkulondola. Kodi uko sikulondola. Iye muike dzanja lanu pa iye. Ndipo mukhulupirire ndi mtima wanu onse. Ndipo iye akhala bwino. Ine ndikukubetcherani inu kuti mukhulupirire izo. Pakuti atelo Ambuye mulungu. Texas, ngati iwe uti udzafe mutchimo, iwe udzafa opanda magazi anga pa iwe. Kumbukirani, magazi anu si ali pa ine. Ichimene jojo onadi, ameneyo ndi Yesu Kristu, akuzindikiritsidwa. Mizere ya pemphero kulikonse kumene iyo ili. Mukhulupirire pa Ambuye Yesu Kristu. Inu muchita zimenezo. Inu mwakhutitsidwa. Inu mwakhutitsidwa bwino bwino kuti akuyenera kukhala Yesu Kristu mogwirizana ndi mawu a lonjezo la lero. Kwezani mwamba manjano. Aliyense amene wakhutitsidwa bwino bwino kuti ndi Ambuye Yesu Kristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikudziwa kuti inu mwaphunzitsidwa. Inu mwaphunzitsidwa aliyense wa inu. China chake. Ndipo ine ndikuona ichi ndi icho ndi chodzoza kwambiri. Ndikhoza kukankhidwira kulikonse tsopano. Mwaona. Inu mwaphunzitsidwa kuti muzisanjika manja pa odwala. Zimenezo ndi mwambo. Izo nzabwino. Yesu anavomereza zimenezo. Koma wachiroma uja. Ndi amene ine ndakhala ndikuyesetsa kuti ndikubweretsereni inu sabata ino. Ine siwoyenera, anatero wachiroma, kuti inu mubwere pansi pa denga langa. Mungonena mawu. Mukuona. Ngati wina wake ayika manja pa inu ndiye, bale wakuti ndi wakuti, anayika manja pa ine. Kulemerero kwa mulungu. Ine ndi wafunsa atumiki. Atumiki wokhulupirira kuti abwere kuno, kuti singokhala si manja anga. Ndi basi chimene Yesu ananena. Iwo adzayika manja pa odwala. Ife tipempherera odwala aliyense. Yangati amene ali ndi makadi apemphero kudusa mchipindachi. Pamenepo tiye ndione manja anu. Ife tinakulonjeza ni inu tsopano ife tili ndi theka laola kuti tizikonze zimenezo ine ndi funsa ife tizipange motani izi mbale pere kodi inu muli ndi lingaliro lililonse kuyambira mbali iyi apa mulolenzere uwu apa kunjako amene ali ndi makadi apemphero muime motsatira khoma muzitulukira kudzera uko ndipo muzidzayima motsamira khomalo chabwino bwana izo zili bwino muime uko mbali iyo nonse kuchokera pakati apa kuchokera tsopano inu muime mukanjira maona inu mungoima mukanjira amene muli mukanjiraka kapena pakati apa muime mukanjira amene ali mbali iyo muime mbali iyo amene muli muno muime pakati apa mbali iyi ndipo amene muli mbali iyo muime pamenepo ndipo inu muzingoutsatira mzere wanu pamene iwo akubwera kukonkulondola iwo akhala pansipo kuti azikulangizani inu zoti muchite ine ndikufunsa izi zili bwino mbale pere ine ndikupempha atumiki amene amakhulupirira mwa khristu kuti khristu awachiritsa anthu odwala awa powasanjika manja ndipo tsatira malamulo ake ine ndikukupemphani inu kuti mubwere pano ndikudzayima ndi ine ngati inu mukukhulupirira izi kukhala choonadi mtumiki aliyense wa uthenga ngati inu muli wa methodist baptist presbyteria lutheran wansembe wa katolika chilichonse chimene inu muli ngati inu mukukhulupirira kuti yesu khristu amachiritsa odwala ndipo wawatuma ophunzira ake kuti asanjike manja pa odwala kwa amachiritso awo kodi inu mungabwere kuno tsopano pitani kumbuyo ndipo muzitsatira mozungulira maona nonse amene muli mu mizere iyi tsopano mupite kumbuyo komwe uko ndipo mukatenge malo anu muzitsatira mozungulira njira iyo ndipo kenako inu mudzabwererenso pa malo anu kenanso basi mwadongosolo mmene izo zingakhalire ine ndikudabwa abale ngati zingakhale zabwino tikanatsika ine ndikuganiza ilo ndi lingaliro labwino tsopano pola ndisiye microphone awa apa tiyeni roy iwe uime apa pa microphone kapena inde iwe bola ubwere pansi ndi ine inu mwaona inde kapena pokhapokha ngati wokufuna kuima apa chabwino roy iwe uime apa ndiye chabwino tsopano iwe ukupita tsopano ine ndikufuna aliyense asachoke chonde mwaona inthu kumene timene ife takhala tikuchipempherera tsopano inu mukuti mbale Branham chifukwa chani inu mukuabweretsa atumiki onsewa pano ine ndibwera limodzi nawo iwo koma ine mwaona chimene icho chili iwo ali ndi ufulu wopempherera odwala chimodzimodzi monga ine ndili nawo kapena aliyense amachitira chimodzimodzi monga Oral Roberts kapena utsogoleri olowezana uliwonse zilibe kanthu kuti iyeyo ndi ndani iwo ali ndi ufulu wokwanira kupempherera odwala monga ngati Petro Yakobo Yohane Mateyu Mariko Luka aliyense wa iwo amene anali nawo iwo ndi atumiki oyitanidwa ndi Mulungu zachitika kuti ndawaona abale awiri kapena atatu mmenemo amene ine ndikuwadziwa mwandekha amene ali ndi utumiki wopempherera odwala tsopano pamene inu mukufola pa mzere apa ine ndikufuna ndi angati mukhulupiri amene akhutitsidwa bwinobwino ndi mtima wanonse kuti inu mukukhulupirira kuti icho ndi chifuniro cha Mulungu kuti awachiritse anthu amenewo ndithudi izo zinthu ndithudi icho ndi chifuniro cha Mulungu kuti awachiritse iwo tsopano kodi iwo achiritsidwa motani tsopano ngati iye akanakhala pano iye mwini iye sakanachita zoposa zimene iye akuchita pakali pano kodi inu mukukhulupirira zimenezo basi chimene iye wachita pakali pano icho ndi chimene iye akanadzachita chifukwa iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndi angati amene akudziwa kuti Yohane Woyera 5:19 amanena izi mwana sangachite kanthu mwa iye mwini ndi angati akudziwa zimenezo koma chimene iye awaona atate akuchita mmenecho mwana amachichita mukukhulupirira izi kenako yesu sanapange choziziwitsa chimodzi mpaka atate atamuonetsa iye mwamasomphenya choti achite amenewo ndi mawu ake omwe ngati izo sizili chomwecho ndiye kuti ife tonse tatayika ife sitikudziwa pamene ife tili ndi zimenezotu mwaona mawu ake ndi osaguga tamuona ni iye akudutsa pa tamanda la Betsaida maola pang'ono pafupifupi ola zimenezo zisanachitike pamenepo panakhala unyinji waukulu wa olumala akhungu osayenda opinimbira ndi angati amene akudziwa kuti zimenezo ndi zoona ndipo iye sanamugwire mmodzi wa iwo mkomwe komabe iye anali Mulungu wachifundo kodi inu mukukhulupirira kuti iye anali ndi chifundo kumusiya amayi ameneyo ali ndi mwana wa vuto la mutu wa madzi bambo okalamba wa khungu osauka uja akumuyitana wina wake kuti amuyike iye m'madzi pamene iwo avundutsidwa mulungu wachifundo. Mukuona anthu samadziwa kuti chifundo ndi chiyani. Iwo amasakaniza chikondi cha filio ndi chikondi cha agapo. Izo ndi zikondi ziwiri zosiyana pamodzi. Chifundo ndi chinthu chomwe chomwecho, zikhumbo ndi chifundo ndi zosiyana. Koma taonani, iye anapita kwa munthu amene mwina mwake anali ndi vuto la thumbo, kapena mwina mwake chinali chifuwa chachikulu. Icho chinali cha mgonagona. Iye anali nacho icho kwa izo zinali zaka 38 zimene iye anali nacho. Icho sichikanamupha iye. Ndipo iye anapita kwa abambo amenewo. Ndipo iye anati, kodi iwe ukufuna kukhala bwino? Ndiyangati amene akudziwa kuti izo ndi zoona. Ndipo analisiya gulu lonselo litakhala pamenepo. Nanga bwanji ngati iye atachita zimenezo mu Beaumont lero. Oh my, palibepo kanthu kumachiritsa uzimu ndiye. Inu mwaona, iwo samamvetsa. Yesu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ine sindichita kanthu mpaka Atate atandionetsa kaye ine poyamba. Koma anthu ambiri amangogona mu mthunzi wa iye, ndipo amachiritsidwa ndi chikhulupiriro chawo chomwe. Mkazi wang'ono atakhudza chovala chake, ndipo anachiritsidwa. Yangati akudziwa zimenezo. Machiritso amakhazikika pa chikhulupiriro chanu. Kuzindikiritsidwa ndi Mulungu zimakhazikika pa lonjezo la mawu ake. Koma chikhulupiriro chanu mukuzindikiritsa kwake ndi chimene chimakuchiritsani inu. Ngati inu simutero, zilibe kanthu munthu woyeretsetsa mu dziko lonse akhoza kuyima pano ndi kupemphera utali wa dziko lonse. Izo sizingapange kachiduswa kamodzi ka ubwino mpaka inu mutakhulupirira izo motsimikizika inu eni. Yesu akhoza kuyima pano iye mwini muthupi lochita kulivala, mayika manja pa inu, ndipo komabe inu osachiritsidwa. Yangati akudziwa zimenezo. Chito zambiri zamphamvu iye sakanazichita chifukwa cha kusakhulupirira kwawo. Amenewo ndi malemba. Chotero inu mwaona, inu amene muli mu mzere wa pemphero, icho chikuyenera kukhala chikhulupiriro chanu mu mawu. Tsopano ngati inu mumuona Mulungu akuchita zimene iye wachitazi, onani, ndiloleni ine ndingopereka umboni wa ung'ono umodzi. Pamene inu mukukonzekera, mvetserani mwatcheru. Usiku wa dzana pali mtumiki wa ng'ono pano pena pake, ine ndinamuona iye pano kanthawi kapitako. Dzina lake ndi Martin, ine ndayiwala. Iye ndi mmodzi wa othandizira pomwe pano. Pafupifupi pakati pa usiku, pafupi ndi izo, wina wake anadzandidzusa ine mchipinda changa. Nyamata wa ng'ono akulira, mtumiki wa ng'ono, mwana wake anali atamwalira kumene. Misozi ikuyenderera pa nkhope yake. Iye amakhala kwina kwake uko. Kodi dzina la tauni imene iye amakhala ndi chiyani? Missouri, mtunda kuti wadeo Missouri. Ine ndikumudziwa nyamatayo. Ine ndikumudziwa nchimwene wake kuno nayenso. Iwo ndi azinzanga ine. Bale uyu analowa mmenemo misozi kutsikira masaya ake anati, Bale Branham, ine ndangoimba kumene, mkazi wanga wangondiimbira ine, khanda langa laling'ono langosiya kumene kupuma. Iye anayika manja ake pa ine anati, Bale Branham, ine ndikukhulupirira mawu a Ambuye ali ndi inu. Oh, Mulungu angapange bwanji. Basi, monga angakhale tsopano Ambuye. Ngati inu mukanakhala pano, mchimwene wanga sakanafa. Mwaona, iye samavomereza kwa ine. Iye anali kuvomereza mawu a Ambuye. Inu mwaona, kuti ine ndimalalikira choonadi. Iye anati, ine ndikukhulupirira mawu a Ambuye ali ndi inu. Mungu mupempha iye, mwana wanga akhala moyo. Mu maminiti 10 kuyambira pamenepo, mwana wake anali akupuma bwinobwino. Ali bwino tsopano. Mwana wanga wayima pano pena pake bilepo. Iye anali atapita kukayankhulana naye iye. Ndipo ine ndinali pamenepo mu zovala zanga zogonera. Ndipo pafupifupi maminiti pang'ono kenako anabwera. Anati, Adadi, taonani apa. Ndipo kosi lake lonse litatupa. Ndipo litafira. Ndipo chotupa, pafupifupi chachikulu choncho mozungulira. Anati, kangaude wankulu ooneka mwakuda ndi donthu lofira pa iye, ine ndinayima pamenepo, ine ndimayankhulana ndi John. Ndipo iye wandiluma ine pamenepo, ndipo taonani apo pakutupa. Ine ndinati, o bire, kangaude wakuda mwina mwake, ndipo ine ndinati, tayang'ana kosi lako mene ilo latupira. Ine ndinayika dzanja langa pamenepo, ine ndinati, Ambuye Yesu, mu maminiti 10 kuchokera pamenepo, panalibe mkomwe ngakhale. Inu simukanadziwa kuti malowo anali pamenepo mkomwe. Mukuona? Icho ndi chiani mukuona wina wake anadzabwera tsiku lina ndipo anati ofesi ndipo imodzi ya ofesi anatulukira ndipo anati mukamuuze mbale Branham ndimangofuna kumuuza kuti mwana wanga iye anati ine ndikukhulupirira ngati imene inu munganene koma mwaona ine sindinganene izo mpaka iye atandiuza ine koma apa ine ndili ndi mawu amanena izi zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira tsopano mulungu sangachite zinthu zimenezo ndikukusiyani inu mutayima pamenepo inu mukuyenera ku inu mukhulupirire chinthu chomwecho icho chikuchitikirani inu koma inu mukuyenera kukhulupirira izo osati kungobwekerera izo inu mukuyenera kukhulupirira izo tsopano tiye ndipemphere poyamba tonse pamodzi ine ndikufuna aliyense wa inu nonse amene abale ayima apa pa microphone iyi ine ndikupita pansipo kuti ndikati kuyika manja pa iwo nanenso iwo ndi anthu anga iwo ndi anga iwo ndikolona mu nyenyezi wanga pamodzimodzi momwe iwo ali mukolona wanu abale anga otumikira ine ndikubwera kumeneko chifukwa ife timawakonda iwo ndipo iwo ndi ana a Mulungu ife tikubwera kudzawathandiza iwo tsopano tiye ndipemphere ambuye yesu munthu amene anganene kuti kukhalapo kwanu siku pano akhoza pakhoza kukhala china chake cholakwika mmaganizo monga ngati munthu amene wakana kuvomereza kuwala kwa dzuwa wina wake wamuuza iye kuti dzuwa likuwala iye nkuthamangira pansi ndi kukatseka chitseko ndikuti ine ndikungokana kuti ndikhulupirire zimenezo ine ndikukana kukhulupirira zimenezo chabwino ife tikhoza kudziwa ambuye kuti china chake mmaganizo ndi cholakwika ndi munthuyo ndipo chomwe chonso ndi munthu amene angakhoze kutsekereza zotengera zachifundo kuwala kwa mawu a yesu khristu akuonetseredwa akhoza kunena kuti ine sindikukhulupirira izo pali china chake cholakwika mwa uzimu ndi munthuyo chotero ife tikudziwa kuti inu muli pano atate popanda kukayikira ife tikukhulupirira zimenezo ife tikuona zanu mphondelo zanu ife tikuona zilembo zanu ife tikuwaona mawu anu pali ma 100 amene ayima pano mu mzere wa pemphero uwu ndipo munthu wabwino wa mulungu wayima apa ankhondo akulu achikhulupiriro ine ndikupita pansi kuti ndikayike phewa langa ndi lawo ambuye pamene anthu odwala awa azidusa mzere wa pemphero uwu mulole aliyense wa iwo akadziwe kuti sikungomudutsa munthu wina wake iwo akubwera pansi pa mtanda wa lonjezo mulole iwo achoke pano atachiritsidwa apite akusangalala atachira akawawuza abusa awo mulole izo zipangitse chitsitsimutso chachikale kufalikira kutsika kuzungulira mayiko awa ambuye akabweretse miyoyo yambiri kwa inu ambuye iwo ndi anu athandizeni iwo achiritseni iwo ine ndikupemphera mu dzina la yesu khristu ine ndikufuna aliyense tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa ndikupemphera ndipo ine ndikufuna pamene inu mvetserani mzere wa pemphero tsopano pamene inu muzidusa chimodzimodzi monga ngati inu muli pansi pa mtanda mukhulupirire ndi chilichonse chimene chili mwa inu muchoke pano mukukondwelera okondwa mukuti dziko mwa inu ambuye ine ndikukhulupirira machiritso anga ndipo ngati inu simukukhulupirira zimenezo ndiye inu mukhoza kungokhala pansi chifukwa izo sizichita ubwino uliwonse ine ndikufuna osonkhana onse aliyense kuti tikangodzazana kumwamba monga choncho mukukhalapo kwa khristu ambuye yesu zidziwitseni nokha kwa ife tsopano ilitsani odwala awa inu muchita izo bale borders pamene inu mukuyimba kungokhulupirira asiyeni iwo apa ife sitikuwasowa iwo eya.
Let's all sing together now as we pray for these that are coming through the line.
Only believe.
Everyone now believe.
Only believe. Tientikweze manja athu tsopano. Zinthu zonse ndizoteka. Ungokhulupirira. Tsopano tiyeni tinene izo monga chonchi tsopano ndikukhulupirira tsopano ndikukhulupirira zinthu zonse ndizotheka tsopano ndikukhulupirira tsopano ndikukhulupirira Otsopano ndikukhulupirira zinthu zonse ndizotheka Otsopano ndikukhulupirira Mpaka ine ndidzakumane nanunso inu ine ndikufuna ndizichoka ku Texas ndikwaona iwo akufuula matamando a Mulungu tiye ndingokweza mmwamba manja athu ndikumupatsa Mulungu matamando aliyense wa ife Ambuye Yesu ife ndikukuthokozani inu chifukwa cha mawu anu mene inu mwatichitira ife ine ndikukuthokozani inu pokwanitsa kwayankhula anthu abwino awa ndikuona mphamvu yanu ndi madalitso pa iwo adalitseni iwo ambuye mulole iwo amvetse ndipo mulole mzimu woyera umuchiritsa aliyense ndi kumupulumutsa aliyense mu masiku otsiriza ano kudzera dzina la Yesu Khristu ambuye ine ndikuwapereka iwo kwa inu ngati zida zamkwatibwi pakuti iwo akukhulupirira kudzera mu chisomo cha Mulungu